Bible nje uhlobo oluyifashion endala esasivame ukuba nalo eminyakeni eminingi edlula futhi siyabonga ngalo ukuthi ngiyakujabulela lokhu ukucula okwengeziwe konke ukucula nalezi zipesheli ngihambe imayela lokugcina lendlela ngiphumule ekuvaleni kosuku yilapho mhlawumbe nje ngihlezi lapha lapho belicula ngibuka phandle futhi ngibona ilanga lapho lishona izinyoni zonke ziculela phansi futhi kancane konke sekuzophela manje futhi seziye kuphumula kusasa ekuseni ukuba zivukele usuku olusha futhi kungaleyo ndlela empilweni izinsuku zokusebenza ngokushesha luyedlula bese sicambalala phansi ekhoshini yethu. Ngithanda ukukhuluma naye ngalolo suku nje ngikhulume naye. Ngiquqe izingubo zami eduze kwami bese ngingena ekamelweni. Ngazi lokhu njengoba uPawulu ongcwele wasendulo wathi ngimaze emandleni ukuvuka kwakhe ukuthi uma ebiza phakathi kwabafileyo ngiyobizwa kanye nabo. Ngimazi emandleni okuvuka kwakhe. Hayi ukumazi ngezwi noma ngomsebenzi kodwa ukumazi emandleni okuvuka kwakhe. Lelo ngelinye lamathemba ethu amakhulu kulobusuku nokuyilona kuphela ithemba esinalo lise lokho kuvuka okukhulu kwenkosi yethu uJesu nokuvuka kwethu okuphambili esinakho manje ukusuka ekufeni kuya ekuphileni ngokuba nokuphila okuphakade ngoJesu Kristu ilindele nokulinda okuyinkazimulo kwayo yonke imvelo kuze kube yilolo suku lapho ayofika khona kwesibili evela ezulwini uNkulunkulu ayomthuma ngesikhathi esifanele iyojikela imizimba efayo esiyibubula kuyo manje iyokwembata ukungaboli futhi yokuqula futhi senziwe sifane nomzimba wakhe uqobo okhazimulisiweyo ngokuba yombona njengalokhu enjalo. Kona isono nosizi, isono nokufa kwalelizwe elimnyama siyakukhawuka kulokhu okubusa okunenkazimulo noJesu kweminyaka eyinkulungwane yokuthula. Izinyoni zilindele lokho, izihlahla zilindele lokho. Yonke imvelo iyagoba futhi ikhala izinyembezi ilindele leso sikhathi ibubulela okwembathiswa. Intombazanyana yami esikhashaneni esedlule ingibuze umbuzo. Ithe baba, wawubukeka kanjani lo mhlaba ngenkathi uNkulunkulu eseqedile ngawo na? Ngathi wawumuhle sithandwa, wawumuhle. Ngase ngithi ngolunye usuku uyoba njalo futhi lapho isiqalekiso sesisusiwe khona-ke uyoba njengoba wawunjalo ekuqaleni elikhulu iparadisi likaNkulunkulu. Manje siqonde ngqo emsebenzini. Bengicabanga manje ubusuku bokuqala lobu ubusuku besithathu bemvuselelo yethu encane futhi asikakabi nawo umkhankaso wokuphilisa kungokuziphumuza nje ukuba nje sizwakalise imizwa yethu futhi sifundise ivangeli ngendlela yefeshini endala. Ivangeli lifanayo nengilifundise lapha kweminingi iminyaka eminingi edlula angikaze ngishintshe nakanci. Kunjalo ivangeli elifanayo nje kungekho nakanci kokwenza busha noma ukupolisha ivangeli elifanayo nje. Ngaphandle ezinkonzweni zingakhethi ihlelo ezisekelweni zokusekelwa emahholo namahlelo amaningi ehlukene abantu bebuthana ndawonye uthi ukuzibamba qobo lwakho emfundisweni konke kuphela ekuphiliseni ngokaNkulunkulu futhi usobala ukwemukelwa kwenkosi uJesu. Kodwa uma usekhaya lakho njengebandla lasekhaya lapha uvele nje uzizwe sengathi ungakhumula ukhololo wakho futhi uvele nje ushumayele lokho ocabanga ukuthi kufanele futhi yilokho. Uthi izikhathi eziningi phakathi lapha sinabo izikhathi eziningi abantu abangavumelani. Ngeke sabheka ukuthi wonke umuntu kuba avumelane nathi ezifundisweni zebandla lethu nezinto esinazo. Kodwa besingaba nento efanayo njengoba umelusi wenu ubeshumayela kodwa ubezobesa lokho engumfowethu ningakubukeli phansi. Futhi wonke umuntu ubuka izinto ngokubuka okwehlukile. Futhi ngaleli viki sengibonile ukuthi ngangifanele ngikhansele iviki eCanada ngenxa yesiphepho seqhwa ngani kunginika inhlanhla kuba ngithole ukuza lapha eTabernakele kwemvuselelo yobusuku umbalwa engayethembisa ngenkathi ngisuka. Futhi ngiyayinikezela ukuthi kwakungekho hhayi inkonzo yokuphilisa ukushumayela ivangeli nje. futhi kulokhu ngithola ngicabange ukuthi mhlawumbe sizothatha ubusuku obumbalwa eminyakeni yebandla ezikhombisa. Ukuba ngikholwa ngeqiniso ukuthi siphila onyakeni webandla ukugcina usuku lokugcina ngaphambi nje kokufika kwenkosi uJesu. Ngizama njalo ukuzikala mina uqobo ibandla elincane lapha noma yikuphi lapho kade ngikhuluma khona ngenxa yokuthi inkosi enhle yasezulwini ingiphe inkonzo encanyana futhi yangasohlangothini lokungaphezu kwemvelo njengoba niqonda. Nabantu babambelela ezwini lakho futhi ngakho ngifanele ngiqaphelisise ngempela ukuthi izinkulumo zini engizenzayo. Isizathu uma umoya ongcwele uphela amandla ombono nokubona okufihlakele okungenambuzo futhi bayakuzwa ukhuluma bayezwa ukuthi kunomqondo othize kulokho okhuluma ngakho, kungenjalo uNkulunkulu bengeke akubusise okuyisiphosiso bese ekuthuma kanjalo nabo. Ngakho manje-ke ufanele uqaphelisise ngempela futhi ukukale ngokwezwi ngaso sonke isikhathi. Futhi kulokho uma ngenza iphutha ngiyakhuleka uNkulunkulu angithethelele ngoba angiqondile ukulenza. Futhi noma ingasiphi isikhathi ekufundiseni futhi ikakhulu kulezi zindaba ezijulile sikuzo manje nayizolo ebusuku ngokuthi uPaulu esilo nezindaba ezinjalo. Futhi kulobu busuku ethi uPaulu kaNkulunkulu umaka kaNkulunkulu nokunye kanjalo, ngizwa sengathi mhlawumbe ngibe nabaningi abangezi kuvumelana nalokhu nalokho engikufundisayo ngalokho. Kodwa ngizama ukukwenza nje njenge ngingakuqondisi kunoma yiliphi ibandla noma yiliphi ihlelo kumbe kunoma yibaphi abantu lutho nhlobo. UNkulunkulu uyakwazi lokho. Ngendlela nje engikubona kukuyo yileyo ndlela engikukhuluma ngayo. Futhi akukho bandla liphathe igama lenkosi uJesu engingalithandi. Lowa kusuye umuntu obengaphatha igama lakhe noma abe nanoma yikuphi ukumhlonipha, kepha ngingaya ekufeni kwami ukuba ngibenzele noma yini kunjalo. Akunandaba ukuthi bagqoke luphi uphawu lwenkolo noma ngabe iMethodist, iBaptist, iKatolika noma kungaba yini, lokho kungeke kwaba nandaba nange-awunsi kimi. Kunjalo inqobo nje uma behlonipha inkosi yami. Kodwa manje kukhona iplani ukuthi manje lonke ibandla lifundisa mhlampe lokho isayense yabo yezenkolo eyikho yalelo bandla bekholwa ukuthi isekeleke phezu kwaleyo plani. Hawu, manje izikhathi eziningi ekuboneni lezo zinto ukuthi akusiyo nje indlela engifunda ngayo iplani, ngakho-ke nginelungelo ebandleni lami uqobo ukweneka lokho engicabanga ukuthi kuyikho. Lapho esikhathini esithize esedlule uMakhi oyinkontileka ngangiseMilltown ebandleni iMilltown Baptist lapho esasinemvuselelo khona. Nomfowethu Wright nani nonke ngiqagele niyamkhumbula uMarion Lee. Futhi wayephatheke kabi kakhulu ngento engayifundisa ngombhaphathizo wamanzi. Hawu, wayekhaya futhi kwakumphathe kabi futhi wayengumakhi oyinkontileka. Ngalobo busuku wabhubha iphupho. Inkosi yambonisa akha indlu futhi wayezofaka ifastela eliphumele ngaphandle kuyo. Futhi ngakho esikhundleni sokuba afaka ifastela eliphumele ngaphandle kuyo, wavele wafaka igosi wathi lizoluma. Ngakho ngenkathi umnini indlu ekhuphuka wathi idilize iyofika esisekelweni uyiqale phansi futhi. Ngakho wayekade efundiswe into ehlukile kulokho iBhayibheli elalikufundisile, ngakho wathi kungcono ngivele ngidilize isisekelo ngibuye ngakhe futhi. Ngayekhaya naye ngalowo busuku, ngahlala ubusuku bonke endlini yakhe. Ngakho-ke lelo iqiniso lifanele lendlalwe, futhi ukufundisa lezi zindaba angisuye uthisha, kodwa kuye ngikwaziyo ngalo ngithanda ukulichaza kwabanye nokuhlanganyela ngasezwini umoya ongcwele usakwenza kube yikho ngempela enhliziyweni yethu. Futhi ngakho nje sinesikhathi isikhulu sikwenza, futhi nje ukuthi ukuphumuza umelusi wethu othandekayo lapha umfowethu Neville. Uma kukhona izihambi emasangweni akithi, indoda lapha ngumelusi wethu umfowethu Neville, indoda kaNkulunkulu ingeke yeqiniso yenkosi uJesu Kristu. Angikusho ngoba ehlezi lapha, ngikusho lokho emshane wakhe kumbe noma yikuphi, ubeyileyo ndlela selokhu ngamazi. Why Methodist would clean an army and he Baptist would clean a god to us asking about the one in the own putting our cost of Babili, Sapendo, Saba, our king, Avangwen. Kulungile akunjalo mfowethu na amen. Ngakho simi emhlabathini munye. Awu thina sinesikhathi esimangalisayo ngale ndlela nje sinenhlanganyelo omunye nomunye ngenkathi igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu sihlanza kukho konke okungalungi. Ngakho sinesikhathi esikhulu futhi sizithokozela ngempela izihambi emasangweni akithi kulobu busuku lapha. Imvuselelo yethu encane ngiqagele niyamangala ukuthi kungani ingavezwanga ezazisweni awu bekuyisikhathi esincane nje sejubhili lebandla lethu lapha futhi yingaleso sizathu thina mhlawumbe angazi ukuthi umoya ongcwele uzohola kanjani kodwa mhlawumbe ubusuku obubodwa ngaphambi kokuba sivale lapha singahle sibe nenkonzo yokuphilisa uma inkosi ithanda futhi ngakho ngethemba ukuthi izosipha lokho ngifanele ngibuyele eCanada manje kuba ngikhubeke ezimvuselelweni futhi njengoba bonke bazi sinohlu olunzima impela olugcwaliswe lwaze lwafika osukwini lwenyanga lwesikhathi sokuya phesheya kwezilwandle namalungiselelo asevele enziwe ukuba iqale eThekwini eningizimu eGoli eningizimu Afrika ngeSeptemba ezintathu kuthi-ke siqhubeke kusuka lapho siyongena eThekwini nokuya eNdiya nokuya ePalestina naseLuxembourg naseFrankfurt naseTransjordan nakho konke kwedlule lapho sibuyele ekhaya uma inkosi iholela emuva uma isitshela ukuba sibuye. Manje-ke balungiselela olunye uhlu lohambo lokuya eNew Zealand nase-Australia futhi kwehle njalo lapho bese sikwelela eMpumalanga kuya eJaphane nalawo mazwe lapho. Yezwa ukuthi amabandla amaningi kakhulu azungeze lapha lapho khona abantu bathi nje ukuba uhlobo lokuphendukela kwenye inkonzo nomunye bese-ke izinkulungwane zabantu akaze bezwe neze ngoJesu okokuqala. Kuthi ngakho ngiyezwa ukuthi kungukuzizwela kwami ngokwami kungumsebenzi wami engumiselweyo ukuthatha umlayezo ngikuyise kubo ngokungcono ukwedlula konke engingakwenza. Futhi manje njengoba ake ngisho futhi manje ngoba ohleziyo okhona iMethodist, iBaptist, iCatholica, iPresbyterian, iPentecostal, iPilgrim Holiness, iNazarene abahlezi bezungezile futhi yilokho esenziwe. Ngikholwa ukuthi yileyo ndlela izulu elizoba yiyo uhlobo oluthi alube njalo siyiqembu sonke sihlezi lapho. Namanje kulimilayezo njengokuthi uPaulu Silo futhi namhlanje lapho kukhona ukudideka okungaka niwuqondile izolo ebusuku na uma niwuqondile thanini amen. Manje sizokhuluma kulobu busuku ngomaka kaNkulunkulu noma uPaulu kaNkulunkulu. Manje siyaqonda manje angizami khona nje ukushumayela emabhayibhelini amabili elilodwa liningi kakhulu kodwa nginelinye lawo lapha ngenhloso yamanothi amancane abhalwe phansi ekugcineni kanjalo njalo ukuthathela kuwo uma umuntu engahle abuze umbuzo. Futhi manje kusasa ebusuku uma inkosi ithanda emva kokushumayela ubuso bokuqala ngokuthi iminyaka yebandla eyisikhombisa sibona ukuthi besikuphi sisengokwendawo eyiyonayona osukwini esiphila kulo. Izolo ebusuku ngesigebengu esikhulu kunazo zonke esikhona ezweni uPaulu Silo. Futhi kulobu busuku ngesibusiso esikhulu kunazo zonke esikhona ezweni uPaulu kaNkulunkulu. Kusasa ebusuku ngizoninika ithuba lokuba ningidubule manje. Kusasa ebusuku imibuzo nezinto eningaziqondi ezimayelana nalokho obekushunyayelwa. Nibe ngabanumzane abahloniphekile nenenekazi ngokwenele noma umKristu ngokwenele ngingasho njalo ukuba nizibambe nithule ngesikhathi sezinkonzo. Ngifuna nibhale ngokuphelele kusasa ebusuku uma niza enkonzweni futhi nifike nje kusengaphambi kwesikhathi impela ngoba ngizodingeka ngifike ngaphambi kwesikhathi ukuba ngifunde futhi ngithi ukuphendula ngokuthi uyini umbuzo wenu mayelana nombhalo. Bese-ke ngesonto ekuseni ngusonto sikole ojwayelekile. Ngesonto kusihlwa mhlampe ngesonto kusihlwa inkonzo yombhaphathizo kukhona abantu abazobhaphathizwa. Bese kuthi-ke ngesonto ebusuku sizothi mhlampe sibe nomlayezo wevangeli noma inkonzo yokuphilisa. sizobona kunoma yikuphi inkosi eholela kukho kwalobo busuku okwangesonto ebusuku umlayezo ngalokho. Manje sithola ukuthi ngaphambi kokuba sisondele kulokho ukuthi akukho muntu ezulwini, kwakungekho muntu emhlabeni, noma kungekho muntu phansi komhlaba owayefanele kuyithatha incwadi noma ayivule noma ukuba aqaqe izimpawu kuyo. Kungekho muntu. UJohane wakubona ezambulweni, futhi sifundisa izambulo manje. Ukuthi uJohane wakhala izinyembezi, kodwa kwakukhona iwundlu elalihlatshiwe kusukela ekusekelweni komhlaba lalifanele ukuza futhi liyithathe incwadi esandleni sokunene sakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi nokuvula incwadi nokuqaqa izimpawu kuyo. Nalelo wundlu kusobala kwakunguJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Namanje uma enguye yedwa kuphela ofanele. Wake wahlala nathi lapha kanye emhlabeni esimweni sendoda. UNkulunkulu wayehlala endodaneni yakhe uKristu Jesu njengendoda uNkulunkulu. Futhi wabuyela enkazimulweni eshiya lelizwi, kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Umuntu kamongcwele uNkulunkulu ebuya ngesimo. UJesu wathi, ngavela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu. Waphuma ephakadini, wehla wangena esikhathini, waphuma esikhathini, wabuyela ephakadini. Nezwe alimazanga, wayesezweni izwe lenziwa nguye, nezwe alimazanga. Kepha labo abaningi abamemukelayo ubapha amandla kuba babe ngamadodana kaNkulunkulu. Futhi manje uJesu Kristu unathi, useyisikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho niyongibona nini. Manje kuzoba khona izwe elingamboni, futhi kuzoba khona yena obonayo. Ngokuba ngi yisabizwana somuntu, ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Ukuthi nina ikholwa niyombona eze ayothi ngi ekupheleni kwezwe. AmaHebheru 13:9 athi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Mbhekisiseni emandeni akhe, iNkosi uJesu ofanayo, uthando olufanayo, izimanga ezifanayo, izibonakaliso ezifanayo ezazimlandela zihamba zehla njalo. Usemzimbeni ofiphele manje, umzimba wabavukileyo esonweni bangena ekuphileni uhlala kubo. UNkulunkulu enkazimulweni yakhe enkulu, uNkulunkulu ezehlisa esokwensikeni yomlilo, awukho muntu owayengathinta, wehla wangena esimweni senyama yomuntu lapho ayengathinta khona, kodwa wazalwa yintombi. Wasekuthi phandle lapho enikela ngokuphila kwakhe ukuba abethelwe ukuba ahlanze umuntu oyisoni, futhi wayephila ngokufanelekile phakathi kwabantu. Uthando olunje uNkulunkulu analo ngomuntu kuba azisungulule yena uqobo phansi ukwenza indlela ehlanzekile ukuze akwazi ukuhlala futhi athande phakathi kwabesilisa nabesifazane. Kuhle, yebo, lo ngubaba wethu. Ake sikhulume naye manje nje umqalisi wencwadi ngaphambi kokuba siphenye amakhasi. Baba wethu wasezulwini nomusa, siza kuwe kulobu busuku ngendlela esithenjiswe ngayo. Uma ningicela noma yini egameni lami, lokho ngiyokwenza. Ngakho asinakulunga, asinalutho esingalunikela, kuphela sisegameni lenkosi uJesu. Sazi ukuthi wethembisa ukuzwa ngaleli gama. Manje-ke sicela wena, sazi ukuthi silapha phansi kokunaka kulo busuku, enye yezindaba ezigqame kunazo zonke zosuku, uphawu lukaNkulunkulu. Baba, siyakhuleka Nkosi, sazi ukuthi leli qembu elincane labantu elibuthene lapha, uma bengingabadukisa ngiyophendula ngakho ngosuku lokwahlulela, ukuthi ngokuhlwa okwedlule ngokuthi uphawu lwesilo. Oh Baba, sikhulekela ukuba uhole futhi uqondise lawo mazi. Kwangathi lingebuyeze, kodwa kwangathi lingakufeza lokho elakuhloselwayo ngenkathi lilotshwa encwadini. Namanje woza wena ongcwele, uthathe izwi kaNkulunkulu eBhayibhelini ngqo, ulikhulume ngezindebe zomuntu osazofa liye ezindlebeni ezisazofa, bese usoka kokubili ukukhuluma nokuzwa ukuze sizuze ukuthize ngalokhu ukubuthana ndawonye kulobu busuku. Sazi ukuthi kungaba khona abanye lapha uma izwe lima omunye unyaka kuyobe kungasekho bantu abasazofa emhlabeni. Namanje sisendlini yokuqondiswa, endlini kaNkulunkulu lapho esizomela khona ukuqondiswa. Uthi kwangathi umoya ongcwele ungangiqondisa futhi uvale umlomo wami njengoba wenza emlonyeni wengonyama noDanyeli. Uthi wena uyayazi inhliziyo yami, uma izwi elilodwa ngingahle ngilikhulume ngokuphambene noma phakathi kwami uqobo. Wangathi umoya ongcwele ungajoba lonke izwi ngime nje njengesitsha esingenalutho, futhi kwangathi angakhuluma izwi likaNkulunkulu kulobu busuku ngokuba izinhliziyo zeziyo zethu zilangazelela ukuzwa kuye. Futhi kwangathi yena owaloba iBhayibheli afike futhi alihumushe ezincekweni zakho ezithobekileyo lapha. Sicela egameni likaJesu. Amen. Manje kwesendlalela esincane nje ukuba siqale kulobu busuku ngokuthi uphawu lukaNkulunkulu. Ningakhohlwa kusasa ubusuku sifuna nithole umbuzo wenu. Uthi niwubhale uphelele ngokucacile bese niwubeka phezu komsamo ngaphambi kwesikhathi noma epulpiti ngaphambi kwesikhathi ngakho konke eningakwenza. Manje le ndaba enkulu ebesinayo izolo ebusuku, ubusuku bokuqala ngaphambi kokuba izolo bekuyibanda nonyaka webani. Ukuthi simbone kanjani uJesu emiphakathi kwezinto zezibane zezikhombisa zegolide ukubukeka kwakhe njengetshe lejaspi nesardiyu ukuqala nokuphela uRubeni noBenjamini. Sibona izinto zezibane zezikhombisa noma izitsha zezibane zezikhombisa zimile nothingo lwenkosikazi phezu kwalo njengesivumelwano nokuthi wayebonakala kanjani. Nephimbo lakhe laliyiphimbo lamanzi amaningi bobabili uKristu nebandla bekhuluma kanye kanye lizibophe ngebhande legolide ngasendaweni esemabeleni ebandla. Lizembozile, libambile ivangeli, libambe ukulunga kwaKristu phezu kwebandla. Lime esisekelweni sethusi kwahlulela ngobuNkulunkulu. UNkulunkulu wathulela ukwahlulela kwakhe kubuNkulunkulu phezu kwaKristu futhi wahlupheka ongenacala ngenxa yabanecala. Manje ke sibona ukuthi kwaqala kanjani ngebandla lase-Efesu, bese kuba unyaka webandla wesibili, unyaka webandla wesithathu, unyaka webandla wesine, iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu yeminyaka yobumnyama. Kumele unyakeni wamaluthela nonyaka wasefiladelfiya bese kwehla kuyongena onyakeni waselawudikeya unyaka wokugcina. Ibuya eTestamenteni elidala ukuthi yafanekiswa ngokuphelele kanjani ekuqaleni uSolomoni kwehle njalo kwedlule esikhathini sika-Ahabi unyaka omnyama. Ukuthi sathola ukuthi njengoJezibele u-Ahabi umshumayeli othiyeka emngeleni noma indoda eyayingaqondakali njengenqwaba nje yamalunga ebandla asivivi namhlanje abantu abangaqondakali ebandleni namhlanje. Kusasa ungabalindela ukuthi babe yinoma kuphi, besegesa, benzela phansi, behamba nezwe, nokho bezibiza ngamaKristu. Futhi u-Ahabi kuleso simo wathathwa ubuhle bowesifazane omncane nakuba emubi njengabo bonke bephuma. Futhi waganwa nguye wase engenisa ukukhonzwa kwezithombe kwa-Israyeli ngaso impela isikhathi esimnyama ukwedlula zonke zakwa-Israyeli unyaka wobumnyama. Manje sithola ukuthi baphuma lapho nesitsha sokumisa sethusi, futhi saphuma futhi ekugcineni baba yisivivi behla uNkulunkulu waze wabahlanza emlonyeni wakhe wase emukela abezizwe. Futhi manje sithola ukuthi baqala kokuqala ibandla lase-Efesu ekuqaleni onyakeni webandla, nyaka webandla olandelayo iqala ukuphola futhi liba sivivi lahamba layongena nonyaka wobumnyama. Futhi nje njengalolo suku u-Ahabi egana umkhonzi wezithombe uJezibele wayesengenisa ukukhonzwa kwezithombe kwa-Israyeli. Kwase kuthi kuProtestani bagane kuRoma ubuKatolika base bengenisa ukukhonza kwezithombe ebandleni baphuma ngoMartin Luther kwehla kwedlulela kuJohn Wesley kwawela kwangena ePentecost kwase kuphuma laze lahlanzwa ngisho nasemlonyeni kaNkulunkulu noNkulunkulu uphindela kumJuda futhi nje ngokupheleleyo nje manje ngiyazi wena uthi manje ngingumfanekisi kunjalo isizathu ngiyazi ngazi into eyodwa uma ngiya ngasesithunzini sami futhi ngisibone isithunzi sami ukuthi sibuke kanjani nginomcabango othize ukuthi ngibukeka kanjani noma ngabe ngiyisilwane esinezinyawo ezine noma nginyoni enezipaphe kumbe noma ngabe kuyini kuyokwenza isithunzi netestamente elidala lisithunzi selisha ukutholile izolo ebusuku ezambulweni zeshumi nambili wesifazane nomthetho phansi kwezinyawo zakhe inyanga nelanga ekhanda lakhe nesifanekiso kanjani zonke lezo zinto amaHebheru isahloko seshumi nanye siyasitshela bonke babe izifanekiso nezithunzi ukholwa ukuthi amaHebheru eshumi nambili athi yena lokhu sinefu elikhulu kangaka lawufakaze elisihaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kalula kangaka kithi ukuze sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esekumiselweyo manje sizibonile lezo zinto kwase kuthi-ke izolo kusihlwa sidaphune emumva lapha ukuthola ukuthi noma kusihlwa ngaphambi kwayizolo thola ukuthi-ke ukuthi ibandla lokuqala ukuthi laqala kanjani lagcotshwa futhi liqala ngosuku lwePentecost lapho umoya ongcwele wathululwa khona phezu kwamakholwa ukuthi sibone indlela lamakholwa aphendula ngayo nokuthi wasebenza kanjani phezu kwabo nokuthi benzani nezibonakaliso nezimanga ezabalandela manje siyathola ekuvalweni konyaka walelo bandla cishe eminyakeni engamakhulu amathathu baveza ukukholwa okuphambene nokukholwa okuyikho phakathi kwabo okwakubizwa ngokuthi imfundiso yobuNikolawu bese sithola ukuthi-ke kwakuyimisebenzi kwasekuqaleni onyakeni webandla olandelayo kuba yimfundiso bese-ke kuba ngokuhlushwa onyakeni wobumnyama bese kuphumela ngakolunye uhlangothi ngapha futhi sathola ukuthi kwachamuselana ngqo namabandla amaprestani aphumayo bese sibuyela emuva futhi sithole ukuthi sonke isivimbi sikanjani ngapha ekupheleni konyaka ngapha ukuthi konke kukhona kanjani njengoba kwenza nje phansi kwamajuda kwenze njalo-ke phansi kwabezizwe kuphola njengoba kuya ngapha isithunzi kufiphala njengoba kunjalo nje izinsuku zikaWesley futhi sikufakile lokho izolo ebusuku noLuther ukuthi nani nemvuselelo enkulu kanjani kodwa umzulisano olandelayo kuqala kuphola umzulisano olandelayo waphola ngokuthe xaxa futhi manje sekuyisiqheke sezivumokholo nezinqumo yilokho kuphela okukhona kukho niyabo futhi yileyo ndlela obekungayo yonke indlela ngakho-ke sikufundisile lokho manje eduze manje lalelani ukuze niqiniseke ukuthi nikhumbule angigxeki bona abantu abangamakatolika futhi angigxeki bona abantu abangamaprotestani ngoba kubo bobabili kuphuma inzalo kaNkulunkulu ngokukhetha labo abamiselwe ukuphila bazokubona futhi bahambe kukho labo abangaboni bahamba ebumnyameni lokho kukuNkulunkulu kwenziwa uNkulunkulu wafunga futhi wethembisa u-Abrahama ukuthi wayezomsindisa nenzalo yakhe manje uma ninenzalo ka-Abrahama ninokuphila okuphakade yilokho kuphela futhi nizindlalifa ngokwesithembiso futhi konke kungomusa nangokukhetha kukaNkulunkulu manje qaphelani kulokhu lapha futhi nje ngezinye izikhathi ngimhlawumbe uma ngishumayele kakhulu noma ngafundisa kakhulu sekube iminyaka lona ngomhlangano wokufundisa wokuqala kuba ngibe nawo cishe iminyaka eyisishiyagalombili futhi usuthe nje kancane mhlawumbe ukuba nokugqwala kuwo ezindaweni noma yinini ningibuze noma yimuphi umbuzo enifisa ukuwubuza niwubeke emsamo noma epulpiti futhi ngojabula ukuwuthola manje qaphelani kodwa konke lokho engikwaziyo ngakho angizange ngikufunde ngumuntu ngekholeji ngakhuleka ngaze ngaba nesambulo sakho futhi kwakufanele kuqhathaniseke nezwi likaNkulunkulu etestamenteni elidala babenezindlela ezintathu zokwazi umlayezo Indlela yokuqala ababethola ngayo kwakuphakathi ukuthi kulotshwe emthethweni into elandelayo awungokumprofethi noma into elandelayo kwakuyi urimi tumimi. Manje noma yimuphi uthisha uyazi ukuthi i-urimi tumimi kwakuyini. Kwakungokukhanya okwakubaneka phezu kwesivikelo sesifuba sika-Aroni ababenaso silenga ethempelini. Manje uma umprofethi eprofethile nokukhanya kwangabaneka kwi-urimi tumimi kwakuyiphutha. Leyo kwakuyimpendulo yaphezulu kaNkulunkulu kwakuyiphutha. Bese-ke uma umphuphi ephuphe iphumo futhi akwangabaneka kwi-urimi tumimi kwakuyiphutha. Manje i-urimi tumimi isiyekiwe ngalowo mqondo, kodwa le yi-urimi tumimi kaNkulunkulu manje iBhayibheli. Uma umprofethi noma umphuphi kumbe noma ngabe yini noma uthisha engasekelanga ulwazi lwakhe lokufunda lwaba khona ngqo ku-isho kanje iNkosi angilukholwa, niyabo, kwanele lufike lapha ngqo kusukela kuGenesisi kuye esambulweni, hhayi nje endaweni eyodwa, lufanele luvele eBhayibhelini bese lukuphana nakho ndawonye ngamashi. Yebo mnumzane, lufanele luhlangane okwesisila seJuba nakho konke futhi lukuhuke konke ndawonye. Uma ungakwenzi ungathatha into eyodwa bese uthi leso isihlanzo bese ushumayela ubuKatolika eBhayibhelini. Kodwa lufanele luhlangane okwesisila seJuba ngokuphelele kusukela kuGenesisi kuya ezambulweni, wenze isithombe sicace kunjalo. Nomoya ongcwele yiwo onikhulisela lesi sithombe, uma nje nizowuvumela uwenze uzoniholela kukho konke ukukhanya. IBhayibheli lasho njalo, uJesu wathi wakwenza. Manje qaphelani njengoba futhi manje siyakuthola abakwenzayo lapho. Manje emva kwesikhashana banemfundiso baba nokuhlupha baphuma. Futhi manje-ke sifike sithole ukuthi kulolu suku manje ukuthi iBhayibheli labikezela ukuthi kuyoba khona isikhathi lapho abantu beyokwemukela khona uphawu nophawu lwesilo. Njalo kukhona into encane endizayo ezweni, wonke umuntu wathi lolo uphawu lwesilo. Lapho elidala ngangisanda kugcotshwa nje ebandleni lamabhaptisti ngenkathi ngizwa nge-NRA, wonke umuntu wathi lolo uphawu lwesilo. Kwase kuthi-ke yonke into yaqala uphawu lwesilo. Kuthi manje bathi naku kwehla iRashiya ubukhomanisi uphawu lwesilo. Kodwa manga akusilo uphawu lwesilo. IBhayibheli liyasho ukuthi yini uphawu lwesilo. Uphawu lwesilo alusiyo into enkulu engumphiki inkolo engumphikizwe evuka kanjalo. Ubukhomanisi abusiyo iRashiya, ubukhomanisi ngumoya. Bonke asidingi ukuba sikhathazeke ngeRashiya. Ukubola kwethu uqobo yikhona ukusibulalayo. Ubukhomanisi buhamba buqonde ngqo phakathi kwamabandla ethu nakho konke okunye. Niyakwazi lokho ezikoleni zethu, emakhaya ethu, ndawo zonke, esizweni sethu. Yonke into idliwe yisibungu nje. Inyoni irobini egobhoza i-apula ayililimazi, yisibungu emnyombweni esona i-apula. Kuyilokho-ke ngokubona nje phakathi kwethu. Hamba sizibiza ngamaKristu futhi siziphathiswa kwezwe futhi sigcoka njengezwe futhi sihlanganyela kokwezwe futhi sizibiza izwe likhathele lidiniwe yinto enjalo. Futhi akusilo izwe kuphela, inqwaba yamaKristu njalo nayo, yebo. Ngihlala njalo ngithi uNkulunkulu siza usuku lapho abantu bayoba yilokhu abafanele babe yikho. Ngoba ngangiphikisana naye bengiyothi, ngangiphikisana naye bengiyophikisana naye kukho konke engiyoba yikho. Kodwa ngingakuye futhi ngiyamthanda futhi ngiyamkholwa. Futhi impilo yami isezandleni zakhe ukwenza ngayo noma yini afuna ukuyenza, ngoba ngikholwa ukuthi ubuKristu buyiqiniso. Kunjalo ngikholwa ukuthi buyiqiniso. Ekuhambeni umhlaba futhi ngilibuka ngilengama ezifundisweni ezigamile ezehlukene. Kanjalo njalo bonke abasunguli bazo bafile futhi balele ethuneni futhi banesayensi yezenkolo. Lokho kuthi nje akuhambisane impela nebandla lamaKristu nokho. Kodwa labo abamaziyo uNkulunkulu wabo bayophikelela namandla kaJesu Kristu ovukileyo ahlala kumuntu. Kunjalo ngafile uvukile. Ngiyoba nani ngibekile, nezinto engizenzayo mina nani niyakuzenza, yebo mnumzane. Bese-ke izwe libuka phandle bese lithi buhlanya. Ngibonye lapho sithathe khona izolo ebusuku ngosizo likaNkulunkulu. Manje sithola ukuthi into yokuqala eyake yavuka ukuba ibumbe noma isiphi isimo sesilo kukho konke noma isilo kusho amandla sedlule kuzo zonke izifanekiso nakho konke izolo ebusuku kufakazisa ukuthi isilo kwakungamandla futhi asiphumanga eRussia siphuma eRoma kunjalo savela eRoma. Futhi kwakungesilo iqembu lamadoda, kwakungesiyo inhlangano yezepolitiki, kwakuyisikhungo sezenkolo, kwakuyibandla elihlezi emagqumeni ayisikhombisa nendoda eyodwa eyayinamandla okulawula phezu kwezwe lonke phakathi lapho kunjalo impela. Futhi sithola ukuthi kwakungowesifazane futhi edetshwe isithombe phezulu nje kucace ibha. Ngingathathi khona kuhumusha okungokwami ngifunda iBhayibheli nje. Lokho ayikho enye indawo ezweni, alikho elinye idolobho ezweni elibusa phezu komhlaba wonke. Ezizweni zonke lelo muntu wawo buRoma uphuma njengasezinzwaneni eziyishumi zombono kaDanyeli. Futhi sithola ukuthi lelo kwakuyidolobha laseVatican. Okungenani idazeni lamakatolika athembekile ebelihlezi lapha izolo ebusuku. Ahlale athula futhi alalela, aqodo, alambile. Manje ungeke waphikisana nomphristi, angeke aphikisane ngoba umphristi uma ibandla lisho noma yini ehlukile kuleli Bhayibheli, ibandla liqinisile. Yimini iBhayibheli liqinisile nebandla linephutha niyabo. Ungeke waphikisana nabo bona une ayikho indlela yokuphikisa, ayikho indlela yokuxoxa noma ukwenza inkulumo mpikiswano. Ngoba bayakholwa ukuthi ukushiwo ibandla ikhona. Yilokho ke ukushiwo ibandla. Akunandaba ukuthi iBhayibheli ithini, kuyilokho ukushiwo ibandla. Bakholwa ibandla, sikholwa iBhayibheli. Manje sithola ukuthi wayebizwa ibandla lalingowesifazane. Futhi wayebizwa ngeweshe-weshe, igama eliyinhlamba lesifebekazi, saseke siba ngunina wezifebe. Futhi sithola ukuthi ibandla likatolika laliyibandla elingumama lokuqala, liyikho impela elathi laliyikho. Ibandla lokuqala ukuba like lihlele. UNkulunkulu wabe wayihlela nini inkolo? Kwakuyibandla likatolika. Inhlangano yokuqala eyake yahlelwa ezweni yenkolo yamaKristu, ibandla likatolika. Manje kwase kuthi-ke ekugcineni lalingunina wezifebe. Laza lamabandla afana nalo ngoba ayengeke abe abafana, ifanele kube amantombazane. Futhi sithola ukuthi ibandla lamaProthestane lingumkhiqizo webandla likatolika. Ngokuhlola imibhalo nokubuka encwadini yenu yomlando, yabona ukuthi ibandla lamaProthestane lingumkhiqizo. NeProthestane ngeke lampongolozela ikatolika ngoba kubo ubabili ukuthi bayizifebe nesifebekazi. Lokho kubekwe ngembaba, kodwa lowo ngu-ishu kanje inkosi kunjalo. Ekisisanya wayesethi-ke mase e-United States bathi masenze umfanekiso kuso isilo. Uma isilo kwakungamandla namandla kwakuyinhlangano, kungesikho ukuthathe isichasiselo esibonwa ngokucabanga kwengqondo manje, lelo yizwi kaNkulunkulu. Inhlangano yebandla likatolika bazihlanganisa bona ndawonye basebenza idivumelana. Base bebeka abakubiza ukuthi obaba basekuqaleni ndawonye base behlela ibandla likatolika, base benza inkambiso yenkonzo nalokho abakukholwayo nalokho ababeyokufundisa inkolelo yomhlaba jikelele. Futhi bayiphoqelela kubantu ngesijeziso. Base kuthi-ke lapho uMartin Luther ephuma ebona umoya kaNkulunkulu umholela ngaphandle esikhundleni sokudedela abantu bahlale bekhululekile, wahlela ibandla. Ufanekiso ofaniswa nesilo, amandla epolitiki afaniswa naso. Esikhundleni sokudedela abantu bahambe njengoba uNkulunkulu enikeze ukukhanya, bahlela phansi kokuqondisa izigwegwe futhi bafanele bahlale kulokho kuqondiswa izigwegwe. UNkulunkulu wasuka waphuma waqonda ngqo wayongena ebandleni lamaMethodist. IMethodist yayinenkuselelo eyashanela izwe. Umoya ongcwele unabo efundisa ukungcweliswa. Nento yokuqala niyazi, ngenkathi benza lokho base behlela ibandla benza umfanekiso kuso isilo. Kunjalo ezepolitika amandla ahleliwe ukubophela abantu bakaNkulunkulu esimeni sokholo, esikhundleni sokukhululeka kuba bakhonze futhi bahambe ekhanyeni njengoba kukhanya kwachithwa endleleni yabo. Baba sehlisa kulowo nyaka lokho kwakungukukhanya okuhle kwalapho lokho kwakungukukhanya kwebandla lasePergamu kodwa kuthiwani ngebandla laseFiladelfia na lokho ngokunye ukukhanya kodwa niyabo kungakhathaleki ukuthi bahlela kangakanani uNkulunkulu wasuka waphuma ngqo wangena kulo nyaka webandla noma kanjani. Wathuma indoda ethiwa nguJohn Wesley uLuther akakulandelanga ngoba akakukholwanga wayesevele ehleliwe emuva lapho. Waseke uJohn Wesley ehlela waqina kakhulu futhi wafika endaweni wase kuyisikhathi sonyaka waleli bandla kuba lingene. UNkulunkulu wathumela iqembu laPentecostal laphumela lapha nobhabhathizi kamoya ongcwele. Oh iMethodist yathi hey ngeke sahamba nalokho asikholelwa kuleyo nto oqa ngani na yilokhu ukukhanya ababehamba kukho lapha nakho ukukhanya kwangaphezulu lapha manje kubekela ngasekushoneni kwelanga. Ngiyakhumbula ukuthi umprofethi wathi na kuyoba usuku oluyoba namafu kungabi busuku noma imini kodwa kusihlwa kuyoba ngukukhanya. Ukukhanya okwake kwakhanya ezweni lasempumalanga ejudeni ngasempumalanga amajuda angabantu basempumalanga kukhanya kwabezezwe ukukhanya okufanayo umoya ongcwele ofanayo ezinsukwini zokugcina ngapho babhaphathizwa kwamoya ofanayo. Lesi sezansi kuyo yonke le minyaka kuze kuzofika lapho khona kuyisikhathi okungesiso esokukhanya noma okungesiso esomnyama kodwa olunamafu usuku olwezigayegaye kodwa khona lapha njengoba ukukhanya kwakhanya ngokufanayo nje njengoba kwenza lapho. Yingakho ufana netshele jasi nesardiya ukubukeka kwakhe u-Alpha u-Omega okuqala nokuphela owayekhona okhona nozawo impande nenzalo kadavidi inkanyezi yokusa. Nakho ngethemba ukuthi niyakubona. Futhi khumbulani ukuthi sitholile ngaphandle kwanelilodwa iphutha ukuthi uphawu lwesilo luwuphawu lokuhlubuka. Kungukuthi amalunga ebandla ebambelela ebandleni lawo esikhundleni sokuhamba ekukhanyeni engabe kukhanya futhi akukho lutho lusele kuphele kumnyama. Kunjalo ubabili iKatolika neProtestane kukhona isilo nesebekazi futhi sinesifebe amadodakazi nala madodakazi ayizifebe ngenkathi eyaluka ayeyintombi ezivela ekukhanyeni kwangalolo suku futhi zahlela futhi zehlisela abantu lapha babuya bangena zibenza uhlobo olufanayo lwento iRoma eyayiyiyo ekuqaleni. IBhayibheli lasho njalo. Isilo nomfanekiso kuso isilo incwadi eyiletha yegama laso kanjalo njalo. Ukuthi sedlule kanjani kuyo yonke into izolo ebusuku neBhayibheli ngokutacile, hhayi isichasiselo somuntu othize sibonwa ngokucabanga kwengondo. Kodwa iBhayibheli liyakweneka ukuthi lelo khanda eliyisikhombisa isilo esinezimpondo eziyisikhombisa sivela eRoma sasilapho eRoma futhi sasikhona esingasekho nesikhona nesingekho omunye uphapha emva komunye omunye uphapha emva komunye futhi uyoya ekubhujisweni. Futhi sathola ukuthi lowo wesifazane omdala ofanayo wazala amanye amantombazane ayeyintombi kusukela ekuqaleni zahamba kulokho kukhanya ezazinakho zaseke ziqala ukuzibhathisa obonondendwa futhi zabuyela emuva nko zenza into efanayo eyenziwa ngumama wazo. Impela impela ake nginitshele ukuthize nina besifazane lalelani. Ningathi ningangethembi kangako manje uma ngiqhumisa lezi zinto futhi akusikho ukunilimaza ungokunisiza. Kodwa uma ubona abantu amabandla namhlanje evumela besifazane bawo manje ngizongena kwabesilisa futhi kodwa evumela besifazane bawo ukuba benze ngendlela abenza ngayo namhlanje nabo bezisho ukuthi banobuKristu. Anginisoli nina besifazane, ngizonisola emva kwalobu busuku. Kodwa bukani, angisoli nina besifazane manje. Kodwa tathe wethu inqwaba yalabothisha basemakholeji phezulu lapha noma othisha basemangcwabeni kumbe noma nikubeza ngokuthini kusukela phezulu lapha ndawo kuphela kunidedela nihambe ningene kule nkohliso. IBhayibheli lathi babeyizimpumputhe behola impumputhe iqiniso. Manje futhi uJesu ebona lokhu futhi azi ukuthi amanye alawo mabandla amaPrestane ayezohamba ngo akhuphuke esangweni lokukhanya bese eyafulathela. UJesu kuMathewu amashumi amabili nane elamashumi amabili nane washo ukuthi kunjalo umphiki uKristu wayezofana ngokusondele kakhulu njengento yangempela kwakuyoze kudukise nabakhethiweyo uma kunokwenzeka. manje nabo uRoma ubuKatolika oh bashaya abanye benu bamaProtestane ekhanda kodwa indoda enomusa omncinyane ngayo omncane eyazi kancane ngeBhayibheli iyogwema bese isuka ihambe kunjani uheha kwakho kumnyama kuyo iyazi ukuthi akukho lutho kulokho yonke leyo nto abayifundisayo akukho mbhalo kuyo ngezinye izikhathi bashanga kancanyana amanga amakhulu adlule onke asake ashiwe ayenenqwaba eqiniso kuwo kunjalo futhi awukuqala uSathane ekhuluma noEva wakhuluma inqwaba eqiniso kodwa wayenokufana ezantsi ekugcineni kwalo wayenamanga amlahlayo owesifazane futhi ona sonke isizukulwane konke okudaliweyo kunjalo efanele kubhekisise lokho kuzofanele kufike kube iqiniso lapha neqiniso lapha iqiniso lapha neqiniso lapha ya konke nokuncinyane kwakho iqiniso lilayina ngokufanayo kuhambe njalo bese kuthi-ke ukuthi abantu bangalibona kanjani ibandla sekuqaleni emumva lapho lokhelwa ngalolo thi lwesibani lwesitshe sesibani bese-ke kube ngapha sibona into efanayo eyenzeka emumva lapho nezwi kankulunkulu lithi kuyoba ngujesu kristu onguye izolo namuhla naphakathi futhi bakwalena kukhombisa ukuthi bakwenqabile ukukhanya futhi bahamba ebumnyameni okuyinto kuphela esele iqiniso mfowethu angikusho lokho ukuba ngibe smart unkulunkulu uyakwazi lokho uyayazi inhliziyo yami nginenkonzo nokuninginingi phambi kwami namanje ngikwazi ukuthi ngolunye usuku enkantolo yokwahlulelwa ngizophendula ngalezi zinto kunjalo impela ngiyofunyanwa ngingumangali wamanga uthisha wamanga khona-ke unkulunkulu uyongilahla ngecala kunjalo kodwa uma ngilazi iqiniso lalezi zinto futhi nginganitsheli uyongilahla ngecala-ke impela kwathi kumlindi linda uma wehluleka ukwexwayisa khona-ke ngiyakubuza esandleni sakho kodwa uma wexwayisa futhi baqhubeke bayofela esandleni sabo kodwa angiyikubuza esandleni sakho uyobe ukhululekile ngakho sifuna ukucophelela ukuthi siyazi ukuthi yini iqiniso ngokwebhayibheli nokuthi lowo nyaka waqala kanjani ukungena nokuthi benzani nanamhlanje ukubona ibandla lamaprotestane khona phansi impela bukani lapha akuvame ukuba kudala nani bantu bobungcwele kwakungalungile kini besifazane ukuba nigunde izinwele zenu yini eyayingalungile nelungile ngakho na ngenkathi ibhayibheli lisho ukuthi uma noma yimuphi wesifazane ogunde izinwele zakhe umyeni wakhe unelungelo lokumnika isehlukanisi ukufundisa ukusobala kodwa lelo ibhayibheli nani besifazane niphume lapha bese nigunde igceke lenu nigqoke ama-ovaluli nanizingubo zabesilisa nebhayibheli lathi usomandla wathi wesifazane oyogqoka ingubo engeyowesilisa kuyisilengiso kungcolile ebusweni bukankulunkulu futhi niyakwenza futhi nibhema osikiliti niya emidansweni nasemabhayisikobho futhi nibe nisalukhu nisonta ukhombisa ukuthi uthathe uhlobo oluthize lwento ethize awubekiwe uphawu ezulwini umoya ongcwele emva kwesikhashana sizongena kulokho futhi kukhombisa ukuthi nihlukile kunalokho manje leyo yinto encane nani besilisa niye esontweni nehla ngemigwaqo nesigazu emlonyeni wenu njengejongosi lase-Texas linqundwe izimpondo futhi uthole angikusho lokho ukuba kube yihlaya angikholelwa ekukhulumeni ihlaya epulpiti ngisho ukuthi kuyiqiniso nehle ngomgwaqo futhi niyohlala ezindaweni futhi nihamba manga futhi nebe futhi nikhohlisane namadikoni ebhodini yebani nehlele emasontweni futhi nidlale le midlalo emidala yokuluthana akulutho ezweni ngaphandle kokuthi kungejwayelekile eyehlisa isithunzi ilotheli engumkhuba wokubutha imali ibuye yabelwe ngokwenza indleki kunjalo futhi niyakwenza bese-ke niyampongoloza ngomenzi omabhuku okubheja nani nibabi impela nje emabandleni enu nina ama-methodisti ma-baptisti ma-pentecostal noma ngabe ungubani owenza lokho kunjalo futhi niyazi ukuthi lelo iqiniso kodwa kuyini na niqonga nibuyele emumva ngqo njengomama wenu emumva ngaleya yinto efanayo impela nebhodi ngeke labiza iketela ngokuthi limnyama futhi nanko lowo moya wezinto kodwa angiphambene ngalutho nabantu bamakatolika angiphambene ngalutho ne-methodist noma i-baptist noma i-presbyterian uNkulunkulu nabantu izinzalo zika-Abrahama phandle lapho. Akuphambene nabantu kuphathelene namabandla abo ayazihlela bona lapho futhi bakhonza ibandla esikhundleni sikaNkulunkulu. Woni lamaprotestane anifuni ukukukholwa lokho kodwa niyakwenza noma kanjani. Ngizothi ungumKristu na? Hawu lapha esikhathini esiye sethe sedlule umfowethu uBosworth wabuza intombazane wathi ungumKristu na? Yathi umKristu ngizokunika ukuthi uqonde ngikhanyisa ikhandlela njalo ebusuku. Awu manje ninamaprotestani nicabanga ukuthi lokho kuwuthwa na? UngumKristu na? Ngizokunika ukuthi uqonde ngiMethodist noma iBaptist. Awu lokho akusho lutho kodwa nihambe naphuma osukwini lomusa uqobo lwakho kimi kunjalo uma kuyilokho kuphela eniyikhona iMethodist nje noma iBaptist. Uma ungesuye umKristu kuleyo Methodist noma iBaptist noma ibandla likaKatolika ulahlekile kunjalo. Ngakho nanto impela uPaul wakho zombili izimpawu zingokomoya. Manje ngizokufakazisa kini ngeBhayibheli. Zombili izimpawu zizimpawu zokomoya. Inqwaba yabantu yayicabanga bazohamba bajikeleze bese ubhalwa umlobo othize ebunzini lakho bese ubhalwa umlobo othize esandleni sakho. Lokuthi idlolo ebusuku lawo kwakungamanga yebo unumzane yiphutha lelo. UPaulo womoya kufihlekile kakhulu nje ukuthi bukani izikhathi eziningi. Manje ngiyazi lokhu kungadlikiza inqwaba yezimpaphe futhi kubonakala kulukhuni kodwa kuzoqondisa uma nje si futhi kunikeza uNkulunkulu ithuba elincane. Angiqonde khona ukuba lihlaza kodwa ngizama nje ukubeka iqiniso ngayo yonke inhliziyo yami. Ngenkathi uJesu Kristu ebona lelo bandla lamaprotestane liwa ebandleni lamakatolika ngaleya futhi lase liphuma lase liqonda ngqo emuva futhi libuyela emuva futhi ngayo nje indlela abenza ngayo wathi moya uyosondela kakhulu uyoze udukise nabakhethiweyo. Leliqonda yini bangane abangamaKristu ukuthi umpiko uKristu uphawu lwesilo na? Umpiko uKristu noma ubani uyazi ukuthi umpiko uKristu lapho lolo uphawu lwakhe lwamandla akhe. Kuthi niyabo isilo amandla kukhona amandla ebandla likatolika kukhona amandla ebandla leMethodist. Ngahamba lapha esikhathini esingesithi sedlule kumnumzane ohloniphekile onomoya omuhle kabi uma ngingaphosisi uhlezi khona lapha ebandleni kulobusuku. Edith Wright omncane nabo beza emhlanganweni khona phezulu lapha okungesiwa amamayela angamashumi amabili ukusuka kule ndawo. Uthi thina abantu ngangishumayela nje ivangeli lensindiso bazagibela phezu kwezimoto ukuze afinyelele endaweni. Futhi ngalowo busuku kumelusi wangibizela phandle ngqo wathi ngiyadabuka ukukutshela mfundisi Branham kodwa bangitshela ukuthi babe nabantu abagulayo abangena lapho nendoda yesifunda sakithi yangena yase ithi akukho ukuphilisa ngokukaNkulunkulu ebandleni lamaMethodist ngakho uzodingeka uye emsamo uzikhiphe wena uqobo futhi ulishiye ibandla kunjalo. Ngani na amandla ibandla lamaMethodist lawo ngamandla esilo ibandla lamaBaptist kuyafana abakaCampbell neLuthela nabo bonke abanye nePentecostal mabi nawo kunjalo. Nganginabantu bamaPentecostal neAssemblies of God ihambe yayongena emkhandlwini wamabandla okuye yibavele nje bazihukela kubona phezulu lapho nanomama omdala oyisifebe. Ngakho yonke inhlangano yebandla ivela eRoma nango umama wayo futhi angisuye ongcwele wosuku lwamuva noma owevula yosuku lwamuva kumbe noma ngabe nikubeza ngokuthini angifuni angisuye owalokho kodwa ngiqonde lokhu ukuthi abesilisa nabesifazane bafanele bakhululeke kuKristu Jesu ukuba bahambe ekukhanyeni futhi lonke ibandla lifanele ibe yinto efanayo lelo yiqiniso. Manje qaphelani lokhu ukuthi likanjani iBhayibheli ithola lokho leyo nhlangano khumbulani ilele lapho-ke bona lapho. Futhi siyathola ukuthi lapho ibandla likatolika liqala emumva lapho banombhaphathizi mbumbulu abaphuma nawo ukufafaza esikhundleni sokubhaphathiza. Akukho nowodwa umbhalo walokho eBhayibhelini. Futhi akusikho nje lokho kuphela kodwa umoya ongcwele nombhaphathizi wamanzi nezinqobo neziqu zegama nakho konke okunye nje benza isibhuqo ngento yangempela. Futhi akukho umfundisi ezweni ongangikhombisa indawo eyodwa lapho lokho kwabe kwenziwa khona ebandleni lasekuqaleni kunjalo. Akukho eBhayibhelini. Kodwa baphuma nakho futhi sikukhothamela ngqo. Niyabona ukuthi sibuyela ngqo kukuphi na? Uthi namhlanje niyamangala ukuthi kungani singenayo imvuselelo. Kulapho la okukhona khona mfowethu. Esingudinga wena namhlanje ngenhle yesikhathi esidala imvuselelo kaPawulu ongcwele nomongcwele ubuyele ezimini futhi yilokho esikudingayo. Manje futhi bathathe uPawulu wesilo noma iletha legama laso abenza umfanekiso kuso. Kwanakiso kwakuyinhlangano nje njengebandla elikatolika. Balihlela basebenza umfanekiso webandla elikatolika. Ngabe ibandla lamaMethodist lingumfanekiso waso, ibandla lamaBaptist, ibandla lamaPresbyterian, ibandla lamaPentecostal, ibandla leHoliness, iPilgrim Holiness, iUnited Brethren na. Wonke owahlelayo uthathe iphethini lapho, kwakungekho neze iBhayibheli kaNkulunkulu. Kunjalo, izinhlangano. Behlela uNkulunkulu ngomholi kuthathe kushethisele emuva njengokufuna kwakho. Buka u-Israel bekhuphuka bephuma eGibhithe kuthi bonke labo bakwamawabi bebi lapho ngokusuka emsileni benikela ngemihlatshelo ama-altar ayisikhombisa ayisikhombisa amago izimvu eziyisikhombisa kukhuluma ngokufika kukaKristu izinkabi eziyisikhombisa umnikelo ohlanzekile bona lapho umprofethi wakhe omkhulu emiphandle lapho uBhalami ukuba aqalekise u-Israyeli futhi wawukhona u-Israyeli wawukhona uMowabi isizwe esikhulu wawukhona ama-Amori nabo bonke isizwe esikhulu bazihlela ndawonye njengesizwe no-Israyeli wayehlakazekile lapho izinkangala nesiqheke samathende babe izihambi nabafukazi befuna umuzi uzayo bengakhethihlelo kuthi benzani na babe nezibonakaliso nezimanga zibalandela lezi azizange futhi babe nomona ngalezo le kwakuyimimoya uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa akawuthathi neze umoya wakhe uthathe u-Elisha nomoya wakhe ufika phezu kuka-Elisha eminyakeni eminingana kamumba ufika phezu kukaJohane ubhaphathizi ubikezelwe futhi osukwini lokugcina debe lithatha isimilo sakhe kodwa akawuthathi neze umoya wakhe lothisha wezenkolo ofanayo owalahla ngecala uJesu Kristu ngenxa yezimangaliso zakhe nezibonakaliso nezimanga futhi wehluka uye ebhalweni wayefleti ngokwenele ukuze azomtshela ngakho lo moya ofanayo uphila phansi impela phansi ukathisha wokushumayela namhlanje kumiswe uNkulunkulu ukuba angene kulokho kulahlwa ngecala yilokho iBhayibheli elakushoyo abantu basendulo ababemiselwe kulokhu kulahlwa ukuphendukezela umusa wenkosi yethu ube ngamanyala kunjalo impela kuJuda ivesi lesithathu vesi lesithathu likaJuda ningakuthola kunjalo kaphelani zonke lezo zinto ezifakazisa lapho ukuthi ukhona uPawulu wesilo lulapho-ke ngakho uma wehla wenyuka lapho uthi awu ngizokhombisa uma uPawulu selufika wayani ukuthi asenivele yini ninalo nalabo abanalo kanjalo bayojeziswa emilweni nasesibabuleni okuthululwe esitsheni solaka lukaNkulunkulu ukuba bahlushwe emini nokuthi ukuze kube phakade naphakade kuyinto enzima kakhulu manje kunjani ukweqa kwenu na kuzoba khona isikhathi esifikayo khona manje qaphelani nakuleyo nhlangano enyakazayo manje ake ngininike ithiphu encane lapha kuleyo nhlangano ihamba yehla kanjalo kuzofika isikhathi esiya lapho eniyofanele nibe ngabaleyo nhlangano kumenjalo ningeke nathenga noma nithengise noma nibe nalolo phawu lokuhlubuka uPawulu webandla niyofanele nibe kwenye inhlangano kunjalo ningeke nithenge noma nithengise kuthi elani kinini abantu owaziyo ukuthi yini eyiqiniso angisho ukuthi phumani ebandleni lenu angisho lutho oluphambene neyenu mayelana nani noma namalunga enu ngisho mayelana neyakomkhulu emuva ngaleya ngenkathi behlela izinto futhi bayenza yaba ngokuthi sizokwenza lokhu sizokwenza lokho futhi bamisa lowo mgomo ogqoke insimbi noNkulunkulu uklebhula uba izicucu bese ethatha ibandla lakhe alikhiphe ngqo kuwo wayekwenza njalo ngokani ohambweni lwabantwana bakwa-Israyeli bakha umlilo bahlala njalo ebusuku intika yomlilo yayile ngaphezu kwabo kuthi angikhathali ukuthi kwakusikhathi sini isemini noma ubusuku kungekathi leyo ntika yomlilo isuka amacilongo akhala no-Israyeli wapakisha ikamu wasuka uma kwakuphakathi nobusuku ngelesibili inkontambama noma ngabe kwakunini bapakisha ikamu basebelandela insika yomlilo kunjalo na balandela umlilo awenkathi umathi nduda ebona umlilo kankulunkulu uphuma umathi nduda uyaphuma elandela umlilo uphuma ebukatolikeni kodwa wakha phansi kwalabo futhi wahlela ibandla lakhe futhi akabanga esakwazi ukuhamba umlilo waphuma waqhubekele phambili nowezi wawubona futhi wasuka wawulandela kujani mlilo kankulunkulu washiya uluze hlezi manje-ke into yokuqala niyazi uwesley wakha phansi kwawo ibandla lamamethodisti likawesley bese kuthi-ke kufike u-alexander campbell ujohn smith nebhaptisti nokunye kanjalo nomudi nakho konke lokho manje-ke into yokuqala niyazi baqala ukuthola inkambiso yenkonzo nokuba nesitashi kubanda ngenkathi abaprofethi abadala bebuthuka kanjalo njalo isigedlane esisha sizinalutho kuphela imfundo yasekolishi kwase kuthi-ke into yokuqala niyazi izandla zangena kuphaya zase ziwungcolisa nomoya ongcwele wasuka waphuma namapentekostali awubona futhi asukahamba kunjalo waphuma waqhubekela phambili ngqo wasuka kumamethodisti namabhaptisti kanjalo njalo manje into ewunye lwakho kodwa ukugcwalisa izwi kankulunkulu amapentekostali ahlela futhi nje ebanda nawo futhi enenkambiso yenkonzo njengawo onke amanye kodwa bukana usoze wabakhona omunye unyaka webandla unyaka wokugcina ngunyaka webandla laselaodikeya elingashisi futhi lingabani sekuthi akube yinkolo enye le nje uma kudlala umyuziki kuba kudanswe kwehliwe kwenyukwa esikhaleni sezihlalo bese kuhlaliwa phansi uye ekhaya bese ukhuluma ngomakhelwane wakho yesikudinga wanamhlanje oyifeshini endala wongcwele oshisa ukhiphe othunywe unkulunkulu imvuselelo eyokwenza ulale ngobuso bakho ukhale imini nobusuku futhi ukhale ezinyembezi ulile futhi uqhubeke ngenxa yezono zezo zongena kukho kunjalo kodwa balapho yilapho nje esifike khona isivivi unkulunkulu wathi nje kuyangigulisa esiini sami ngizovele nje ngikuhlanze kuphume emlonyeni wami lelo ibandla ibandla lamaprotestane lenqatyiwe ibandla lamaprotestane lenqatyiwe kusuka epentekoste kuya kuluda konke nokuncinyane kwakho izwi likankulunkulu lisho njalo kodwa kulelo ngalinye lalawo mabandla uthathe abakhethwa ukhiphe inzalo kuwo onke wakhipha kwi-methodist i-baptist i-presbyterian iluthela bonke bephuma lapho ikatolika nawo bonke uthathe insali wakhipha abantu lapho esikhathi esingeside sedlule inenekazi elincane lilele khona lapho eluwivili ikatolika lifa ngaya lapho nomkristu wathi umbhedo entweni enjalo nomyeni walo wathi buyele eceleni mdedela angene ngangena lapho nowesifazane wayefanele ukuthi wayesefile ngokuso okulandelayo samkhulekela kwavela umbono wawusuthi isho kanje inkosi kunjalo akusasa okulandelayo ngalitshela ukuthi kuyoba amahora amangaki kwaba yikho nje ncamashi lapho ayezoya ekhaya esesindile bawuhleka bebhuqa futhi ngalo lona lelo hora elifanayo umoya ongcwele wakhuluma laye ekhaya selingowesifazane osesindile futhi usindile namhlanje waye ikatolika baba ikatolika babe yikatolika monemukela ukukhanya ethethemthetho edala ake nginikhombise uphawu olushayiwayo manje lalelisisani ngizobekese ngiqonda endabeni yami bukani ethethemthetho edala uma isigqila sasiphansi kobugqili kwakuthi-kene sasithengwa lapho ngenani sasikhonza lowo mnikazi kuze kube ngunyaka wejubhili futhi uma kufika unyaka wejubhili kwakuba khona icilongo elalikhala futhi uma isigqila siphande lapho sona nabantwana baso nonkosikazi nabo bonke befuna ukubuyela ekhaya lendabuko edala babegcoba ngezinyawo emasimini emcindezeli bashaya nangale ndlela nangaleyo ndlela bese kuthi-ke uma umphristi wejubhile edlula ishaya icilongo nalowo mphristi wayeshaya icilongo naleyo ndoda ilizwe icilongo yayiwisa igeja layo phansi yayiwisa phansi konke eyayikwenza ifuke ebusweni umcindezeli besithi ungeke usaphinde umshaye futhi sengikhululekile suke ihambe khona lapho yekhaya ngayina nakho ukubethwa kwejubhili inkathi bezwe kukhala futhi lelo ivangeli ijubhili ukuthi senikhululekile esontweni senikhululekile kuyo yonke le mikhuba emibi nezinto izwe elizikhiqizela kwangegama lenkolo phansi kwabo bobabili iprotestani nobukatolika phansi kophawu lwesilo kunjalo senikhululekile akusafanele kodwa manje ke uma lowo muntu alile ukwemukela lokho khona ke lowo muntu wayesuswa lapho ayiso esigcotsheni sealtare lesonto bese eba nomaka abekwa wona abhotshozwe imbobo endlebeni yakhe futhi wayeyinqeku kulobasi wakhe uma nje wayesaphila futhi niyalo kwemukela ukukhanya kwevangeli lapho lishunyayelwa ngamandla kamoya ongcwele ngebhayibheli ungazibeka uphawu uqobo lwakho kuya esiphethweni sakho saphakade amen. Manje bukani enye futhi into encane uma nizongixolela ngokuphawula kanjalo emizuzwaneni embalwa edlule ngomuntu kodwa bukani lapha badukise nabakhethiweyo manje kade sishayile uthele iBaptist kanjalo njalo namakatolika manje ake ngehlele kini bantu bobungcwele umzuzu njeni yabo ngiyakholelwa ebungcweleni ifanele nibe ngcwele phandle kubungcwele akekho umuntu oyobona uNkulunkulu hayi bungcwele bami kubungcwele bakhe kuthi akukho engingakwenza ngabo kuyilokho angenzele khona angizimele ngokwami ngoba nginakho angizami ngisho ukuba nakho angizami ukuba nakho uzama ukubambelela kweli kugcine emnakhabo mnumzane ngizidedela mina nje bese ngiyekela yena abambelele kunjani kuye obambelele sale ufile nje yilokho kuphela okufanele ukwenze ligcine wena ufile nje uzobambelela usevele ubambelele wabambelela lapho waze wathi kufeziwe lokho kwakucazulula uNkulunkulu uyekela thina sikwenze okufanayo kufeziwe kodwa abantu bobungcwele nina manazarena nabohambo olungcwele manje kumbulani phansi kwamandla nokuphuma kwebandla likawesi noma ibandla lemethodisi ngenkathi behlela nina bantu bobungcwele abathandekayo niyaphuma nathi sizokhupha ubungcwele lokho kwakukuhle kakhulu navele nje nawugcina lowo nyaka wasephiladelfiya uze ufike owaselawudikeya kodwa lapho ubhaphathizo kamangcwele ufika nezibonakaliso zajika zabuyela ebandleni nakubizwa ngokuthi udeven ngoba akhuluma ngezilimi futhi bakholelwa kulezi zinto nathi awungokwadeven futhi ngenkathi nenza lokho nahlambalaza umoya ongcwele ngingasho kanjani esandleni sami angikudingi uma kukhona abafundisayo kukhona ukukhuluma ngezilimi uma kukhona abavangeli kukhona izifiwo zokuphilisa futhi ungasho kanjalo unyawo esweni angikudingi niyabo wena uma ungumntwana ozalwe uNkulunkulu uyahamba bese wamukela konke uNkulunkulu athi kulungile uyohamba kahle kukhanyeni uma sekuyisikhathi sokuba ibandla linyakaze uluda wanyakaza uma sekufika isikhathi sokuba ibandla linyakazise isandla salo uWesley wanyakazisa isandla uma sekufika isikhathi sokuba ibandla likhulume iPentecoste iyafika enkundleni kunjalo kodwa manje qaphelani wena uthi nomfanekiso wena uthi ngabe ukhona umfanekiso walokho na yebo mnumzane niyaqonda yini ukuthi uJuda Iskariote umfiki uKristu wangempela wayeyindoda yezenkolo ngempela na ngene kuqonda lokho na babemethemba kakhulu abazalwane wazoba ngumphathi sikhwama webani nojuda iskariyote walungisiswa ngokukholwa ekholwa enkosini ujesu khristu wangcweliswa ngezwi amahebheru eshumi nesikhombisa ngiqonde ujohane ongcwele weshumi nesikhombisa bangcwelise baba ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso futhi wayeyizwa futhi banikwa amandla kuba baphume futhi bashumayele ivangeli nokuba bakhiphe amathimboni nokuba baphilise abagulayo uJuda Iskariyote uMathewu eshumi wabalwa phakathi kwabo futhi baphuma bakhiphe amadimoni futhi bashumayela ivangeli ngendlela engangokuthi izoni zaphenduka namadimoni asuka futhi babuye bethokoza futhi bememeza futhi benesikhathi esimnandi njengomncane umhlangano wasekhempini wobungcwele nojuda wayekanye nabo ngqo kunjalo impela ehambisana nabo ngqo kodwa uma sekufika isikhathi sepentekoste uJuda wakhombisa ubunjalo bakhe yilapho ibandla lobungcwele lakhombisa khona ubunjalo balo khona lapho futhi lahamba lajikeleza ngqo futhi lafika wona impela umoya ongcwele owawubaholela emanzini ajulile lajika lajikeleza ngqo futhi lawuphika yazi banenqwaba yefana angisiyo ipentekoste angaze ngibe owenhlangano yamapentekostali hlobo ngime esikhaleni angisiyo ipentekoste emethodisti ibhaptisti ingumkristu webhayibheli nje yilokho kuphela kukholwa yilokho kushiwo yini Ngeke ngasibika isiphiwo sokukhuluma ngezilimi uma ngisibika ngiyobe ngibika ukufundisa nazo zonke ezinye iziphiwo eziphefumulelwe kunjalo. Angikaze ngivumelane nabazalwane ePentecostal ngokuba yibona ubufakazi obonakalayo kuphela bokukhuluma ngezilimi. Angikwenzi lokho. Manje lokho kulungile uma bekukholwa ngaleyo ndlela, lowo ngumsebenzi wabo niyabo. Kodwa lokho kulunge ngokuphelele. UPawulu wathi nokho bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke. Ngingathanda ukubona wonke umuntu esondela kanjalo kuNkulunkulu. Banenqwaba yokuzenzela, inqwaba yenkolo mbumbulu. Baphumele lapho izikhathi eziningi-ningi futhi benza sengathi babenomoya ongcwele futhi basho into eyayingesikho ukukhuluma ngezilimi. Impilo yabo yafakazisa ukuthi kwakuyini. Kodwa ibikhona into engoqobo eyenzekayo ngokufanayo nje ngaso sonke isikhathi. Awubumani uDeveli engaphusanga ngaphandle umngane omdala noma isihlupho segwababa na. Impela ubengakwenza ukuzama ukuvimbela. Waphosela ngaphandle into efanayo ebungcweleni. Waphosela ngaphandle into efanayo kwiMethodist. Waphosela ngaphandle into efanayo osukwini lukaLuda. Futhi uphosela ngaphandle into efanayo namhlanje. Nabantu bamandla eziphiwe ukuphilisa kwaNkulunkulu nokubona okufihlakele, uphosela ngaphandle izinto ezifanayo. Kodwa sikuthazane sikuse kuwe. Ungabungakhuluma ukukhuluma kwezinyoni na. Izinyoni zethi uma ngibone isichuse lelo yithikithi lokudla, ama-aphula amahle okwedlula lonke elikhona, kulapho impela okubekwe khona izagile nezichuse zilenga khona, kunjalo. Wena niyabona ukuthi lowo moya wenyukela kanjani ngqo lapha noJesu wabuka futhi wakubona kungakwenzeki lokho ngayelo bandla elikatolika uphuma wathi ningabizi umuntu ngokuthi ubaba ningathemelezi zonke lezi zinto uyaphuma wayesethi manje xoyani umphiko uKristu uyosendela kakhulu kuyoze kudukise nabakhethweyo uma kungenzeka boga mfowethu zingaki izintombi ezahamba ukuhlangabeza inkosi na ishumi zonke zaziyizintombi kusho ukuthini ukungcwelisa na emsulwa engcwele intombi ezishumi zazo zaziyizintombi ezinhlanu zazingenamafutha esibanini sazo ezinhlanu zazinamafutha esibanini sazo lezi ezinhlanu zazingcwele nje futhi ziyintombi njengoba lezi yayinjalo kodwa ameleni amafutha ebhayibhelini lapho esikuthathe khona izolo ebusuku ebusuku bakuthangi na moya umoya ongcwele zazihlanza zona zase zihlala lapho kodwa zazesaba futhi zamela kude nomthombo owawuthulula amafutha yabo zazihlela zona zase zihlala phansi futhi nazo ziyisivizi waya lapho-ke unyaka webani manje siza kumaka owuPawulu kaNkulunkulu. Inemizuzu engamashumi amathathu inkosi Thanda. Manje ngifuna iphenye kanye nami kuqala bese sithola ukuthi ufanele kanjani lo maka uPawulu kaNkulunkulu. Kumbulani ukuthi uPawulu wesilo luyini akusibo ubukhomanisi. uPawulu wesilo uvela eRoma ezweni lonke bukatolika nobuprotestane kujoyine kubo inkolo ehleliwe. Ukuthi bazakwenza amabandla abe yinyunyana kuyoze ukuthi konke amabandla ayodinga ukuba akhothamele leyo nto amabandla akithi angakhethi hlelo akahlelwa kulayini oseceleni kunjalo. Izambulo isahluko sesishiyagalolunye manje asifunde ngokusondele ngempela lapha imizuzwana embalwa uma uNkulunkulu ethanda futhi sibone ukuthi wathini ezwini lakhe. Manje izambulo nevesi lesine lalelani lokhu. Kwathiwa buso lapho bebone izintupheko zithululwa ngasikoni utshali noma imithi nanye into ehlaza nowodwa umuthi kodwa labo bantu abangenalo uPawulu kaNkulunkulu ebunzini abo. Ngenkathi kuze intupheko into kuphela eyayivikelekile kwakuyilabo ababebekwe uPawulu ebusweni kaNkulunkulu. Lokhu ukwahlulelwa okuhlolayo lapho abantu futhi uma uNkulunkulu ezongisiza emizuzwini embalwa ngizokubona ngezwi lenkosi ukuthi lesi yisikhathi sokubekwa uphawu kwendawo futhi labo abalenqabayo akusekho lotho olusele kodwa kujeziswa kwaphakathi. Maye sizowelela eTestamente elidala futhi asiwelele ngapha umanithanda siye encwadini kahezekeli umanithanda futhi asifunde isikhashana kuhezekeli wesishiyagalolunye. Manje ngosizo lukaNkulunkulu manje kwangathi angasisiza futhi sizinze manje ukuba sifundise okwemizuzu engamashumi amathathu elandelayo uma uNkulunkulu ethanda. manje lokhu kuqondene nikumakaphathi kwezekile kwesishiyagalolunye lokhu kungokuqondene into yokuqala sifanele sizinze yini uphawu lukankulunkulu na kangukuthi lokho bekuzofaneleka na ngabe ibhayibheli liyizwi likankulunkulu elihle ngokwenele kini na manje ngiyazi ukuthi ninakho lokho labo abathi kugcina usuku lwesabatha kodwa akukhona lilodwa ichashaza lombhalo ukuba leseke lokho ethesemtweni elihle ake sithole ukuthi luyini uphawu lukankulunkulu kusobala ngenyani kwabase-efesu besine elamashumi amathathu esesine elamashumi amathathu nesokuqala eleshumi nantathu kumakeni phansi kwabase-efesu besine elamashumi amathathu kuthi ningamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kubele usuku lokuhlengwa kwenu manje kusho ukuthini ukubeka uphawu ukubeka uphawu kuyisibonakaliso sokuqeda kunjalo na awusenake nambona umjantshi elayisha izimoto na uyophuma futhi uyohlala kangaka lapha nakangaka lapha umhloli afika abuke phakathi futhi uma lena ithe ukuqeda kancane iyanyakaza qha ngeke ngiyibeke uphawu kufanele niyiqale phansi into elandelayo uyozama ukubuye ayilayishe uyothola lokhu kungalungile umhloli afike ayilungile iqaleni phansi futhi yilokho unkulunkulu akade ekwenza ngebandla lakhe isikhathi eside uyolayishwa futhi uya ezulwini uhamba nayo yonke into imidlalo yakho yamakati zonke ezinye izinto ongazilayisha phakathi ebandleni uzama ukuhamba nazo unkulunkulu vele akugxeke akukalungeli ukubeka uphawu kodwa uma unkulunkulu ebona umuntu edabukile umoya ophukile eqotha enhliziyweni phansi e-alithari unkulunkulu umvalela umnyango wezwe bese embeka uphawu phakathi lapho ngombhabhathizo kamoya ongcwele futhi luhlala kuze kufike ujesu hhayi esuke kwenye imvuselelo aye kwenye kodwa kuze kube losuku lokuhlengwa kwenu uma leyo nqola yesitimela umnyango usuvaliwe nophawu lukahulumeni selukuyo ngeke isavulwa ize ifike la ithunyelwe khona okokugcina nawo wonke umuntu ozele ngokusha futhi wabekwa uphawu embuzo likankulunkulu akusena sifiso sezwe kuze kube lusuku ujesu kristu amthatha ngalo amfake embusweni ngakho uma unenkathazo futhi uthi unomoya ongcwele noma ngabe usonta ebandleni le-methodist ibandla le-baptist ibandla le-pentecostal noma ngabe wamemeza wakhuluma ngezilimi obhaptizwa ubheke phambili ubheke emuva wafafazwa uma usenazo uhlobo lwezinkathazo kungcono ubuye bese uhlola umthwalo kunjalo zinike isikhathi esikhulu kakhulu uqega kakhulu uyandandazela unkulunkulu angeke awubeke uphawu ngale ndlela uma uhlamvu lukankolo luwele emhlabeni akunandaba uma lolo hlamvu lukankolo lufa kulo uqobo ngeke lwaveza ugudluthukela ukusindisa umphefumulo walo uhlamvu lukankolo luyothela uhlamvu lukankolo ngokuqinisekile impela nje njenganoma yini futhi uma sihlwanyelwa ngembewu kankulunkulu engagugiyo ingaveza kanjani noma yini kuphela ukuphila kwakristu na mongcwele uhola ibandla luholele emandleni okuvuka kukajesu kristu futhi nibekuphawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa lelo yibhayibheli ningamdabukisa umongcwele kankulunkulu enibekuphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu kwabase-efesu besine lamashumi amathathu manje ngaphambi kokuba umoya ongcwele uze ufike bekwe uphawu ngaphambi kokuba unyaka obezezi uze uqale bekwe uphawu phansi kwalezo zitize zibani zegolide sasinengxoxo ukukuthola emuva lapho phansi kwalowo nyaka wayelokhu eqhubeka nokubenza izithutho ezansi kwedlule ku-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uDavide nabo bonke kusukela phansi onyakeni womnyama ababenawo ngezinsuku zika-Ahabi kwehle njalo uSolomoni njalo njalo waze waphumela kuleso simo esiyisivivi kodwa ngaphambi nje kokuba avale leso simiselo sesikhathi lapho wanikeza isiqiniseko sokumsulwa kukamoya ongcwele kumajuda kuphela ningahambi ngendlela abezizwe kepha yanini ezivini ezilethekileyo zakwayizele kunjalo na weza kwabakhe kepha abakhe ababemukelanga kepha labo abaningi ababemukelayo wapha amandla ukuba babe ngabozalo lukankulunkulu wathi ngibapha ukuphila okuphakade ukuphila okuphakade kuvela egabeni lesigreki likazowi izowi yiloko kuphila izowi ukuphila kaNkuluNkulu uthi uma kuphila kaNkuluNkulu kushala kini kuveza ukuphila kokumesaba uNkuluNkulu njengokuqinisekileyo impela nje njengoba ngimi kulomsamo nomuntu onakho ngeke esabhupha njengoba uNkuluNkulu engabhupha ngoba uNkuluNkulu ukumuntu amen. Wozo amazwi amakhulu engangithumileyo unokuphila okungunaphakade futhi akasayi kuya ekulahlweni kepha unokuphila okungunaphakade. Wozi inyama yamabhuzi inkazi lami engiyakuvusa ngomuthi wokuphila kokuphela lelo yizwi lakhe. Induduzo enkulu ekukholweni futhi ukulahlwa okunjepho kulabo abenqaba ukuhamba ekukhanyeni. Kuya ngokufudumala. Akunjalo na, lungele, kuhle kini. Aphelani, nibone ukuthi lokhu kuqinisile yini. Kwethu besingakuthatha umbhalo nombhalo iviki neviki, iviki neviki futhi sihlale kulokhu ukuthi ngqu indaba efanayo unyaka sibe silokhu singakakudosi eBhayibhelini konke okwakho futhi entweni efanayo ngqo. Manje okulungiselela okuncane nje lapha sibuyela emuva futhi sithola ukuthi uchaza ukuthini ukwenqaba umbhaphathizo kaMoya Ongcwele kuwe ukuthi kwakuchaza ukuthini kubo ngalolo suku. Manje kwenzekeni isahluko sesishiyagalolunye umprofethi ubone iJerusalema. Manje khumbulani sixoxa kuleyo ndawana lapho amaJuda ngaphambi nje kokuqeda kwawo. Manje sikwabezizwe ekuqedeni kwabo sizobeke sesihamba siyongena esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Lungile. Kodwa manje bhekisani niqeda amaJuda manje umprofethi ukubone kwakwenzeki. Lena kuseyiyo iminyaka elikhulukishe iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambi kokufika kwenkosi futhi kwaprofethwa ngumprofethi. Manje lalesisani sisafunda. Wayesememeza ezindebeni zami ngezwi elikhulu ethi mazisondele izijeziso zomuzi futhi kube yilowo abe nesikhali sokuqekela phansi noma isikhali sokubulala esandleni sakhe. Manje bhekisisani manje njengoba sifunda. Futhi bheka kwafika amadoda ayisithupha sangweni lasenhla. Elingasenyakatho yileyo naleyo inesikhathi sokucekela phansi esandleni sayo. Enye indoda phakathi kwawo elineni elimhlophe yembethe ilineni inophondo lukayiki womlobi ngasokhalweni lwayo. Ahamba ema ngaphambili ngaseceleni le-altare lethusi. Inkazimulo yenkosi uNkulunkulu ka-Israyeli yayenyukile ekherubimini eyayiphezu kwalo yaya embundwini wendlu. Wayibiza indoda embethe ilineni eyayinophondo lukayiki womlobi ngasokhalweni lwayo. Lalelani. Inkosi yathi kuyo jabula emzini phakathi kweJerusalema. Iyo phethela eJerusalema. Ubeka uphawu ebunzini abantu ababubula bekhala ngazo izintengiso ezenziwa phakathi kwalo. Wamanye ke washo endlebeni zami wathi jabulani emzini emva kwawo nibulale iso lenu lingahawukeli lingabi nabubele. Nibulale nichithe amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane kodwa ningasondeli kumuntu okukuye uphawu. Uqale endlini engcwele futhi eqala ngamadoda amadala ayephambi kwendlu. Manje bhekisisani umprofethi esemoyeni ethathwa enyuselwa enkazimulweni. UNkulunkulu wathi ngizokubonisa ukuthi ngizokuxazulula kanjani emaJudeni ngaphambi kokuza kwabezizwe. Undani ivesi noma isahluko ngaphambi kwakho. Manje lapho engena lapho wathi ukubona kuqala wabona isono emzini sengathi wayengakaze asibone ngaphambili futhi wabona iJerusalema. Manje khumbulani kwakuqondiswe kumaJuda kuphela hayi abezizwe iJuda nekomkhulu labo iJerusalema. Njenga izolo ebusuku nje besinakho kuqondiswe kumaProtestane manje kulo busuku kuqondiswe eJudeni. Wathi jabule emzini nakho kuza amadoda nezikhali zokucekela phansi esandleni sawo ephuma eyocekela phansi yonke into emzini. Wathi manje kubambeni umzuzu nje. Uthi lapho kuphuma indoda egqoke ezimhlophe. Ake sibe umzuzu. Igqoke ezimhlophe okulunga. Ubungcwele igqoke ezimhlophe. Yayinophondo lukayiki ngomlobi ngasokhalweni lwayo. Yathi jabulani emzini kuqala ngaphambi kokuba bafike bese ubeka uphawu ebunzini lwawo wonke owesilisa owesifazane umfana nentombazane emzini obubula ekhalela isinengiso esenziwa emzini ngenxa yezono zabantu libabeka uphawu. Kwasekuthi-ke emva kokuba isidabulile yabeka uphawu yabuyela emumba yaseyithi sekwenziwe. Wayesethumela amadoda-ke wathi bekelani phambili futhi lingashiyi lutho kodwa nibulale inkothule yonke into engenalo lolo phawu kuyo. Buka lapho mfowethu, lo mphawuli wophawu wayengekho omunye ngaphandle kwamoya ongcwele. Uyiqaphelani uma eza eJeffersonville lobusuku ngethabanakele kaBrenham kumbe noma yiliphi elinye ithabanakele emzini kumbe noma yiliphi elinye ibandla. Ubengalubeka kubani uphawu obeqotho kakhulu futhi ethembekile phambi kaNkulunkulu obekhala izinyembezi futhi ekhala futhi ekhuleka emini nobusuku ngezono zomuzi na? Bezokwenzani kubashumayeli abavumela besifazane babo baphumele phandle lapha begqoke amasudi okubhukuda bese bezelula begqoke izithindi futhi bahambe behla benyuka emigwaqweni futhi becula ekhwayeni futhi bazipende futhi baziphathise okojezibel futhi uma amadoda phandle lapho ebhema futhi ephunda futhi eqhubeka futhi egembula nakho konke okunye futhi bashaya sengathi bebenganabe lutho ngakho beya edineni lenkukhu elikhulu noma iphathi ndawo. Bahlala ekhaya ebusuku bangolwesithathu futhi babuke ithelevishini esikhundleni sokwethamela umhlangano womkhuleko ngesikhathi sasehlobo bavale isonto ngezinkonzo. Yini abengayibeka uphawu na? Lesi kudingayo lo busuku yinqaba yalokhu lapha ubuvangeli baseHollywood buklinywe bacindezelwa phansi. Eyi veshina njalo imbuzi elethunyelwe nguNkulunkulu abesizwe besifazane abaguqa e-altare bese bayeka lokhu ukukhawulana nokuphakamisa izandla futhi abafafaze futhi bababhaphathise ukuthi ubheke phambili bekethukile nazo zonke lezi ezinye izinqubo nezimfundiso ezigamileyo futhi baguqe phansi ngokwangempela odabukile umoya owephukile lapho isono sikhona. Lihlanganise lokho ndawonye bese liqala okuyifashini endala umemeza kakhulu komntwana ozelwe ngokusha. Amen. Ilolo hlobo lithola umoya ongcwele kunjalo. Kunandaba noma ngabe bayi-Methodist, i-Baptist noma amakotelika kumbe noma ngabe bayini. Uma befika phambi kwalelo altare futhi bakhawule imini nobusuku, oh Nkosi Nkulunkulu buka izono zalo muzi, inhliziyo yami ayikwazi ukuphumula, ngikwazi ukuphumula Nkosi ukubona lezi zinto zenzeka. Oh Nkulunkulu yenza okuthize, zithumelele ivuselelo eyifeshini endala, ususe embheni womngcele wokuthi uthole umoya ongcweleke mfowethu. Kodwa uma nanyuke lapho ngoba nigxume phansi phezulu noma ngobani idanse kanye nomusic noma ngobani enye into futhi nihambahamba futhi niqhuma futhi ninganakanga futhi niphukula umlomo futhi niqophisana nokujoyina amabandla futhi nigxoma nisuka endaweni niye endaweni kukhombisa ukuthi anizanga nithole lutho ekuqaleni. Futhi lowo ngomuhle umuthi onamandla kodwa ngempela uzokulungisa kunjalo. Yebo mnumzane, uzokukhipha kungekho obuthakathaka phakathi kwenu. Njengomose ngithanda ukubuka ebhokisini lakhe lemithi, wena wethande na? Wayenabantu abayizigidi ezimbili phandle lapho. Ungathanda ukubuka ebhokisini lemithi kaMose ukuthi wayenani na? Wonke lawo madoda amadala namakhulu ezingane ezizalwayo njalo ebusuku kunabantu abakhubazekile nabantu abagulayo. Kulapho ephuma eminyakeni ngama40 kwakungekho namunye obuthakathaka phakathi kwabo. Bebengeke yini abanye beni bodokotela abahlezi lapho lobusuku nithande ukubona ebhokisini lemithi yakhe na? Ake sibuke kulo futhi sibone ukuthi kuyini. Manje bukani emuva sizothola. Inkosi eliphilisayo ilokho-ke. Amen. Okuyilokho-ke ngiyinkosi eliphilisayo. Ake sithi kuzoba khona ingane ezalwayo, ngiyinkosi eliphilisayo. Inenyumonia, ngiyinkosi eliphilisayo. Sona sithako somuntu nokusetshenziswa kwawo ayengasinikeza. Sona leso kuphela esidinga, sona leso kuphela ayenaso. Yileso uNkulunkulu amnika sona. Kusobala namhlanje, oh, azikholelwa kulokho, qhabo lokho. God never changes. Unkulunkulu akugubi neze uyafana umolo moyo uqhubeka njengoba abantu enza namhlanje phansi kwegama lobuKristu kwenza uNkulunkulu agule esilini sakhe emuva lapho kwakuyisilengiso kuba abantu benze lokho kuyisilengiso namhlanje uJesu Kristu ngiyelizwe namuhla naphakade ngizizwa nginokholo aphelani hamba lapha wathi hamba ujabule emzini bese ubabeka uphawu ababubula bekhalela isilengiso esenziwa emzini. Wayesethi ke emva kokuba wenza lokho waphendula la madoda enezikhali zokucekela phansi ahamba futhi abulela yonke into. Manje somlando kancane nje uJesu wafika enyameni, uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, uNkulunkulu wayeuKristu wenza ukuba yizwe libuyisane naye. Futhi lapho efika enyameni wayehamba ejikeleza efundisa bambiza ngoBhelizebhule umbhuli. Bahlekise ngaye ngokuzalwa kwakhe konke okunye ngamenqaba amkhiphela ngaphandle. Wathi okhuluma okumelene nendodana yomuntu uyafithelelwa khona, kodwa okhuluma okumelene nomoya ongcwele akasaze afithelelwa khona kukho kulelizwe nasezweni elizayo. Wabiza amaJuda ambalwa wawahlanganisa ndawonye akayanga kwabezizwe. Waya kumaJuda, wayethunyelwe kumaJuda kwakungesiso esimiselo sesikhathi sabezizwe, isibani sokugcina esasivutha onyakeni wamaJuda. Futhi waya lapho futhi wawukhona abantu abambalwa abamemukelayo ababizelwe ngaphandle. Njengoba kunjalo impela nje namhlanje, njengoba nje bongcwele ukhuluma ukuphuma kuJesu Kristu walibizela ngaphandle ke kanjalo bongcwele ukhuluma ukuphuma kuJesu Kristu libizela ngaphandle namhlanje. Ngabe kukholwa okungaphezu kwemvelo babebhekisisa umholi wabo. Babebhekisisa babazi ukuthi wayeyinkosi yabaprofethi babekwazi ayeyikho. Akukhuluma uNkulunkulu wakuqinisa futhi wathi bakuyiqiniso. Babazi ukuthi babe neqiniso. Babemazi ayemkholwa futhi baqhubeka noJesu. Basa bebethela wathi bawabathethelela abakwazi ngisho abakwenzayo. Kodwa kwathi sekufikile ngokugcwele usuku lwePentecost awukhona isijale sabancane abantu abakhala izinyembezi bekhala futhi beqhubeka. Futhi kwathi sekufike ngokugcwele usuku lwePentecost ngokumazelelwe kwavela uPhethro enyuka ngomgwaqo enebhokisi lesinkwa ikhosha ibhokisi lesidlo wathi khiphani ulimi lwenu manje futhi ngizophuza iwayini umpedo nje pho. Yena namgwaqo uvela umshumayeli wamaProtestani wayesethi sizothatha isandla sokudla sehlanganyelo bese sithatha izinyanga eziyisithupha zesenqabelo he umbhedo. Ngizonifafaza nginanibhaphathiza ngizonithatha ngalendlela nginithathe nginifake ebandleni ngininike isandla sokudla senhlanganyelo umbhedo. Kodwa kwathi sekufikile ngokugcwele usuku lwePentecost okumazelele kwavela ezulwini kwangathi eyokufunguza komoya namandla futhi yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo izintimi ezahlukeneyo zahlala phezu kwabo njengomlilo baka kunkwankwaza nokubambeka nokubhibhidla nokuphimisa nokuqhubeka. Wena uthi akusikhonge zokufakazela kuwe ngeBhayibheli yebo mnumzane. Ubone ukutshela ukuthi yilokho abakwenzayo na yilokho iBhayibheli elakushoyo. Benazini ukuthi uIsaya waprofetha na ake nginifundele into ethize encane kuIsaya lapha umzuzu. UIsaya isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili futhi siqale ngevesi lesishiyagalombili. Yebo, onke amatafula agcwele buhlanzi ekhuluma ngalolu suku nokungcola kungabe kusabakho ndawo ehlanzekile. Mfowethu, uma leso kwakungesiso isithombe seJuda, ubani ayakumfundisa ukwazi aqondise bani isifundo na? Kulomo ngesifundo kulo busuku. Yebo, abalunyuliwayo obisini nabo abasuswa emabeleni. Ngoba umthetho ufanele ube phezu komthetho, umthetho phezu komthetho, umuthwa phezu komuthwa, umuthwa phezu komuthwa. Yileyo ndlela ivangeli elifika ngayo kusukela kuGenesis kuya esambulweni. Yebo, ngezindebe ezinkingizayo nangolunye ulimi ngiyakukhuluma kulaba bantu, futhi lokhu kungukuphumula ukuthula engathi kufanele kufike. Futhi konke lokhu abathandanga ukubuzwa kodwa basuka bahamba benikina ikhanda labo. Nakho lapho khona yilokhu akushoyo lelo bekungesilo izwi lami, lelo yizwi lakhe. Sethani uma ngingahle nikwazi lingeke lize liguqulwe. Wathi umthetho phezu komthetho, umuthwa phezu komuthwa, lapha ingcosana nalapha ingcosana, lonke ivangeli lifanele likhishwe. Ivangeli eligcwele lifanele liqale lapha futhi balishumayela. Futhi lapho bekwenza amandla kamoya oyingcwele ayafika, nalawo maJuda ayekade ehlekise ngoJesu kodwa ahle kathi ha ha ha, laba bantu bagcwele iwayini elisha bazibeka uphawu esibethweni sabo saphakathi. Bathi kungani isizwe ngolimi lwakithi imisebenzi eyizimangaliso abakhuluma ngayo na? Nganda abantu badwele iwayini elintsha, haha, babhuqa futhi bahleka. Futhi uPhethu lo mginqi wendwele umshumayeli webhokisi lensipho wazihlelela ibhokisi lensipho wayesegcumela phezu kwalo. Wathi madoda aseJudiya nani nakho eJerusalema, makwazeke lokhu mini nibeke indlebe ephimbweni lami? Kodwa lokhu yilokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli. La madoda wagcwele iwayini elisha njengokucabanga kwenu. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kodwa lokhu yilokho wakhomba emuva ebhayibhelini. Ngisho kaningi, uma lokhu kungesikho lokho, ngizovele nje ngigcine lokhu kuze kufike lokho. Uma kukhona ukwehluka kunjalo. Wathi lokhu yilokho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli kuzofezeka lezi kuzokugcina iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokugcina. Iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokuqala kwabhujiswa izwe ngamanzi, iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yesibili kufika uKristu. Iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokugcina ngiyakuthulula umoya wami. Haleluya! Hayi ukuthi ngiyofundisa abanye abashumayeli bese ngithuma abanye abapristi, kodwa ngiyothulula umoya wami ovela phezulu yamadodana ena madodakazi aya kuprofetha phezu kwezinebukazi nezigcinakazi zami. Ngiyakuthulula umoya wami futhi ngiyakuprofetha, ngiyakuveza izibonakaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi. Kwakuyilokho-ke lokho kwakungukugcotshwa nalawo majuda ahle futhi ahlekisa futhi athi bagcwele iweni elisha. Lokho kwabeka uphawu esiphethweni sabo. Ngo-96 uJesu azalwa, ukufika kukaThithusi eza ehla evela engxenyeni iJerusalema lalihaqwe izimpi, futhi niyazi ukuthi kwenzekeni. Lawo majuda athi manje sizobuyela endlini yenkosi. Kodwa labo ababexwayisiwe futhi bagcwaliswa ngomoya ongcwele njengoba uJosefasi athi, labo bantu abawuhlobo lwamazimuzimu kade nidla umzimba kalo Jesu waseNazaretha, wathi bafihla umzimba wakhe futhi kade bedla kuwo. Babe nje sidle, wathi bona babebona isigejane emumva lapho labo abakholwa ngokuphambene nokukholwa kuyikho. Benazi yini ukuthi labo bantu emumva lapho babebizwa ngokuthi okholwa ngokuphambene nokukholwa kuyikho? Niyakwazi lokho na? Niyazi ukuthi yini okholwa ngokuphambene nokukholwa okuyikho na? Umuntu ohlanyayo. Ya, ubani uPawulu angwele? Manje nina bantu, nina baptisti, nithanda ukuthi uPawulu ongcwele, oh, ngiyamkholwa. Nina makatolika nithi, oh, uPawulu ongcwele, bese nanga ezimbili noma ezintathu zezinyawo zabo, lezo zithombe eziqoshiwe lapho eRoma. uPawulu ongcwele, yebo mnumzane. Kukani ukuthi uPawulu ongcwele wathini ngenkathi ephambi kwe-Agripa? Wathi ngendlela abathi uweduka mkhimi wangcwele yileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu. Amen! Angiyothanda kujoyina izandla naye ngithi ngikholwa kufanayo uPawulu. Haleluya! Yebo mnumzane, into efanayo. Sekwedlule iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye uPawulu, ngisakholwa into efanayo. Thena ubuwangcwele, izibonakaliso ezifanayo, izimpaka ezifanayo, yonke into iyafana nje. Ngisaqhubeka umoya ongcwele ofanayo, ngisabekwe uPawulu ukuze kube nini na lusuku lokuhlengwa. Leli vangeli yoshumayelwa ini? Ivangeli. Yini ivangeli na? Hayi izwi kuphela. uPawulu wathi ivangeli ifika kithi kungengazwi kuphela, kodwa ngamandla nangesibonakaliso sikaMoya ongcwele kufika ivangeli. uPawulu wathi angizi neze befundo yasekholeji ngifike ngenza amazwi amakhulu anezimbali ukuba insindiso yenu yasekeleke phezu kwamazwi amakhulu adumile nezindebe elidabulisayo nelinye ihubo lo kubonga noma isivumo sokholo sabapostoli noma into efana naleyo. Angizi neze kini kanjalo, kodwa ngiza kini ngenazi into eyodwa kuphela, manje kugwegwe Jesu Kristu yesibonakaliso esikaMoya ongcwele. Haleluya! uNkulunkulu sinike abanye futhi oPawulu abantu ezinkulu izibhakele ezinamandla ezinenega lapho naleli ngaphandle kwavoto lwasekwalithi lujamisa. Amen! uPawulu kaNkulunkulu. Amen! Manje sinesikhathi esingakanani esinaso inqwaba asinaso? Yilokho ebengikucabanga. Kulungile, kusasa umgqibelo akekho kini osebenzayo. Kulungile, kulungile. Kumbulani nje imizuzu embalwa. Kulekani kaphela mfowethu, lesi isikhathi esiqotho, lesi isikhathi ebesifanele sithathe ngaso uhlu lokubhalwe phansi. Angimile lapha ngenzisa okomhlekisi, ukuba benginjalo bengizoya e-altare futhi ngiphenduke.
ingasho ukuba ngenzisa ubusekisi kwabanye benu kodwa angiqondile ukuba nguye ngenza ubuthutho obuncane kanye nangesikhashana akukho engingakwenza ngalokho kukhona into efika kimi ingenze ngenze kanjalo ngakho akukho engingakwenza kodwa enhliziyweni yami mfowethu ngikholwa ngenhliziyo yami yonke bekuyiminyaka ethize eyedwa emashumini amabili bengishumayela leli kuleli pulpiti ngijikeleza umhlaba nonkulunkulu eliqinisa ngezibonakaliso nangezimanga amen uJesu Kristu nguyena izolo namuhla anaphakade yebo manje wathi benze ngezikhali ukuba beze ngaphambili bala ukwemukela lolo phawu futhi waphuma noTitus wadla izindonga zaseJerusalema futhi bakijima bangena emzini babalambisa phakathi lapho baze babilisa abantwana bomunye nomunye futhi bayidla badla amaxolo esihlahla utshani emhlabathini kwasekuthi-ke lapho emgineni baze behluleka uTitus lapho eyongena eJerusalema wabhubhisa nya yonke into phakathi lapho wabulala abesifazane abantwana izingane abapristi konke okunye futhi wawushisa umuzi noJesu wathi yofika isikhathi ungayikushiywa itshe wathi buka ihlala bhishobhi lakithi elikhulukazi mfowethu siyibhaptisti noma imethodisti noma amapentekostali kumbe noma yini wathi akuyikushiywa itshe phezu kwelinye kukhombisa ukuthi unkulunkulu angahlala ezintini ezenziwe ngezandla unkulunkulu uhlala ezintiziweni zabantu ngokuba ungilungisela umzimba umoya ngcwele uhlala endlini uhlale enhliziyweni lelo yitempeli anazi yini ukuthi ningamatempeli kankulunkulu ophilayo na amen lakho itempeli lakho isonto konke ukukholwa kwakho kwakhe kwazungeza isonto lakho noma isithixo sokhuni uthatha uphawu lwesilo futhi ungakwazi kunjani nenkama futhi nichitha sonke isikhathi senu ngashumayeli ukuba nesekele inhlangano yenu futhi nje nihamba ngokuqonde engqoniya esihogweni nayo lapho bengahamba nje baye khona yawutshela mfowethu sekuyisikhathi sokuba ngabe amadoda avukile futhi ashumela ivangeli ngamandla kabondweye laba khona ndawo zonke yasibize imethodist ibaptist ipresbyterian ikatolika nakho konke ukuba siye esiphambanweni sikajesu kristu manje wena uthi umelusi wezimvu omdala uphatha uju lwezinyosi alubekwe phezu kwedwala uma imvu egulayo ilukhothile yayisini mfowethu nginesikhwama sonke esiyiwoleti esidwele lona lapha kulo busuku futhi ngizolubeka phezu kwedwala uKristu Jesu lemvu egulayo ingakhotha bese yasinda kunjalo mfowethu lalela angizukulubeka phezu kwanoma yiliphi ibandla alisilo alusilo olwa noma yiliphi ibandla lungolukaKristu kunjalo impela bayibonge ngegama nje oh yebo siyakholelwa kuKristu imisebenzi yakho iyafakazisa ukuthi nikholwa yini uJesu wathi izibonakaliso ZIYA kube ukuya kubalandela abakholwayo kuze kube sekupheleni kwezwe futhi ngegama lami bayakukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha mabengaphatha inyoka noma baphuze okubulalayo akusoze kwabana ngozi kubo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda yilokho uJesu akushoyo lelo ngamazwi okugcina awa ezindebeni zakhe futhi wenyuselwe ezulwini nabantu abahamba baye phambili bekholwa futhi mayela ukuphilisa kwaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu izwe libabiza ngabahlanyayo eBhayibheli lathi uma bebiza umnini muzi ngoBhelizebhule bayobabiza kakhulu engakanani bona abafundi bakhe na balahlwa ngecala napho balele lapho bonke bafa impela nje kodwa uJosefasi wathi labo bantu labo uhlobo lwabantu abangamaKristu babehambe besuke eJerusalema baye eJudiya futhi balubalekela lonke lolulaka manje lelo kwakuyiJuda ukuphela kweJuda ngokushesha manje okwemizuzu embalwa elandelayo ake siqede abezizwe ngokushesha impela asiphenye ngale zambulweni sahliwe sesikhombisa lapho esizoqeda khona isimiselo sesikhathi sabezizwe sibone ukuthi lokhu kuyiqiniso noma cha lokho kwakulapho umprofethi kaHezekeli wesishiyagalolunye aprofetha khona ukuphela kwalowo nyaka manje nangu umoya ongcwele eprofetha ukuphela kwalo nyaka lalezisane manje njengoba ngifunda ngokucophelela emva kwalokhu isambulo sesikhombisa manje emva kwalokhu ngabona izingelosi ezine No, ungabagibeli bamahashe abaphumayo esashesi isithupha nokuthi baphuma kanjani ihashe limpofu nehashe limnyama nehashe libomvu njalo njalo kungukuthi ubagibeli babekade begibela izwe isikhathi eside. Ngabona izingelosi ezine zime emagumbini amane omhlaba zibamba imimoya emine ukuze kungavunguzi moya phezu emhlabeni naselwandle nakowodwa umuntu. Manje bhekisisani umbono awubona kuqala. Ngabona izingelosi ezine zime emagumbini amane izindawo ezine emhlabeni jikelele ingelosi ibambe imimoya emine. Izingelosi zizithunywa iBhayibheli lasho njalo. Nemimoya izimpi nombango. Yayibambe imimoya yomini lapha. Manje bhekisisani ivesi lesibili. Ngase ngibona enye ingelosi enyuka ephumalanga. Ino-PHAWU. Umsebenzi osuqediwe ngamanye amazwi. Ino-Paul kaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngephimbo elikhulu kuzo izingelosi ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Yathi ningona umhlaba nolwandle nemithi sesizibeke uphawu izibeko zikaNkulunkulu wethu ebunzeni azo. Bekisisani ngizofunda ngeshe njalo. Ngase ngizwe umumo wababekwa uphawu, babekwa uphawu, wababekwa uphawu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane esizweni isizwe labantwana bakwa-Israyeli. Esizweni sakwaJuda ishumi nambili bese kwehla njalo noBhenjamini noGadi noRubeni kwehle njalo kuye kuZabuloni bese kwehla njalo kuya ezizweni eziyishumi nambili ekupheleni kwevesi lesishiyagalombili futhi ishumi nambili uliphindaphinda neshumi nambili kwenza ini ikhulu namashumi amane nane ikhulu namashumi amane nane ezinkulungwane bonke amaJuda. Manje bhekisisani emva kwalokhu ngabona futhi bheka isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke imindeni izilimi nezizwe bakhuphuka bevelaphi na? Yabo yawabona lawo maJuda ukuthi akuphi ekupheleni ukuthi lapho izingelosi zinikwa ukuba ziphumele kuyobhubhisa kwasho phakathi lapha wabona futhi wabamba kodwa laba lapho ababevela khona kuyo yonke imindeni izilimi lezizwe babonakala enkundleni nabantu nezilimi sibi phambi kwewudlu naphambi sembethe udlu sembethe izingubo ezinde ezimhlophe sibhethe amahlamvu esundu ngesandla zaso. Mlobokazi, mlobokazi wabezizwe wayekade sebekwe uphawu lapho. Bhekisisani amemeza ngezwi elikhulu sithi isindiso ngekaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi neyewundlu. Nezingelosi ezazimi zizungeze isihlalo sobukhosi amalunga zidalwe ezine zawa phansi ngobuso phambi kwisihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu zathi lalelani ukuthi lokhu akuzwakali yini kufana nomhlangano kamoya ongcwele. Sibusiso, amen, kazimulo, kuhlakanipha, ukubonga, udumo, amandla, ukunqoba, akube uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade, amen. Lokhu akuzwakali kufana nolunye uhlobo lwenkonzo, yenkambiso yobusonto, yabanemfundo yeziqu yasenyuvesi kimi. Lokhu akuzwakala kufana nokuyifashini endala ukuthululwa kukamoya ongcwele kimi. Labo bantu babekade bendawo ndawo bayazi ukuthi kwenziwani lapho sebebone iwundu lihlezi esihlalweni sobukhosi. Elinye lamalunga lathi kimi laba futhi abembethe izingubo ezimhlophe bangobani na? Bavelaphi na? Manje beniwazi onke amaJuda kodwa laba bavelaphi yonke imindeni izilimi nezizwe na? Bhekisisani ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwe owaziyo. UJohane wathi angazi. Naselithi kimi laba yibo ababe nalokho kagele kulungile laba yibo abenyuka abaphuma ekuhluphekeni okukhulu okubizwa ngomgqini kongcwele okuhlekiswa ngaye wahluswa wahlekwa abenyuka abaphuma ekuhluphekeni kokukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewulu bhekisisani baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu uhlalaphi unkosikazi na ihlalaphi indlovukazi na? Mlobokazi, mlobokazi abezizwe ukuthi bemkhonza imini nobusuku ethempelini. Mkami ukhonza mina ekhaya imini nobusuku, yabo? Mlobokazi kaJesu, mlobokazi abezizwe abahlezi phezulu esihlalweni sobukhosi uyakuhlala phakathi kwabo. Kabasayi kulapho. Haleluya! Izinsuku zomsebenzi seziphelile. Awu, sigeje okuningi ukudla kodwa sonke sakugeja nokodwa lapho. Amen! Ngiyazi owami ohluphekayo omncane umama omdala uhlezi lapha kulo busuku futhi ngeke ngambona esukuma etafuleni. Sasinekofi nesinkwa esiqala wayelitela kuso afake ushukela futhi ukho owenele ukuba uhambe indawo yonke izingane zazikhala futhi isukume zisuke zihambe. Kodwa zisonde sikwenze lapho! Baba wami omdala wacamela ezingalweni zami phesheya komgwaqo ngaleya futhi wafelambile! Kwengakathule sikwenze futhi! Haleluya! Kawa mnumzane! Akusekho kulamba. Abasayi kulamba. Abasayi koma. Kabasoze bahlatshwa ilanga. Ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emithonjeni yamanzi yokuphila noNkulunkulu uyakwesula ezinyembezi zonke emehlweni abo. Bangase benze ukukhala kunene nokuthubeka uma kufika kongcwele kodwa uNkulunkulu uyakwesula zonke ezinyembezi emehlweni abo. Ekusisani wabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane zibambe imimoya yomine. Masinya manje, isikhathi sami sesiyaphela kodwa angifinyelelise leli phuzu kini ngaphambi kokuvala. Ngani wabona izingelosi ezine, wayebone ukuvala kwebandla lamaJuda ukuthi wazibona kanjani ziza ngendlela efanayo, iza ngezikhali zakhe nokucekela phansi. Leyompi manje phekisisani jeboluni lophawu ibandla likamoya ongcwele elalwemukelayo kube uphawu ebuzini labo na wakuwuphawu lokukamoya ngongcwele wababeka uphawu kunjalo na akadange adwebe sithombe salutho ekhanda labo wakwenza na kabo abalahlwanga ngecala yizwe elithize eliphikisana nenkolo.
They were condemned by their
own. Ibandla langempela kaNkulunkulu ophilayo liyolahlwa ngecala yiKatolika neProtestani ngoba ayohlangana ndawonye esevele andawonye njengoyedwa njengomama nendodakazi. Kodwa laba lapha wayengenjalo. Manje-ke bhekisisani ukuthi wenzeni? Wathi ubeke uphawu ebunzini labo. Kwakuhlobo luni lo phawu na? Ngizonifundela lona izenzo zesibili. Babe ndawonye bonke nganhliziyonye ngokungazelelwe kwavela inhlokomo ingelosi ivela ezulwini. Nina nithi ingelosi yayiyinhlokomo. Kwakuyini okwahamba phambi kwaDavide lapho ezwa ukuvunguza kwamaqabunga amajikijolo ngalobo busuku lapho esaba ukuqhubekela phambili njena. Wezwa inhlokomo ivela ezulwini kwangathi yokuvunguza komoya onamandla uNkulunkulu uhamba phambi kwabo. Ngokungazelelwe kwabonakala kubo umoya ongcwele namandla. Basho baphumela emigwaqweni beqa futhi begxuma futhi bekhuluma ngezilimi nangezindebe ezindidiza futhi bemembeza futhi beziphathisa kwesidyaba futhi wonke umuntu ethokoza nje futhi edumisa iNkosi uNkulunkulu. Kunjalo lokho na? Yileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo uma ehlisela amandla akhe nobhaphathizo kamoya ongcwele. Futhi wangena lapho ngoba futhi wasuka wahamba umlayezo. Haleluya! Futhi bamemeza futhi bakhala kakhulu futhi bakhuluma ngezilimi futhi baphuma lapho. Futhi lale kwakuphawu uNkulunkulu alubeka phezu kwabantu. Kunjalo na? UNkulunkulu ubeka uphawu futhi ilolo hlobo lophawu uNkulunkulu azolubeka kubantu bakhe namhlanje. Uphawu olufanayo lukaNkulunkulu olwaya kubo lapho phansi kobhaphathizo kamoya ongcwele kwakuphawu lukaNkulunkulu. Kukhona engifuna ukunibuza khona bantu. IBhayibheli liyasho ukuthi uphawu lukaNkulunkulu lolo suku lwalungubhaphathizo kamoya ongcwele. Uphawu olunamekwayo olwalukubantu ukubenza behluke kwabanye lwalungubhaphathizo kamoya ongcwele. Kunjalo na? ITestamente elisha lasho kwasefesi besine elamashumi amathathu ukuthi umoya ongcwele uphawu lukaNkulunkulu lwabantu ngezinsuku zokugcina esiphethweni senu saphakathi. Njalo na? Khona-ke umoya ongcwele wawuqinisile. Manje saba nonyaka wamamethodisti, saba nonyaka wamabhaptisti, saba nokulungisiswa, saba nokungcweliswa, saba nazo zonke lezi zinto ziza. Futhi khona lapha cishe eminyakeni engamashumi amane edlule ubhaphathizo kamoya ongcwele wafundwa kuqala e-United States. Njalo na? Cishe eminyakeni engamashumi amane edlule lapho abantu beqala ukwamukela
manje babevamise ukukubiza umsebenzi womusa wesibili impela ukungcweliswa ukungcweliswa lungile isitsha sifanele kuqala sithathwe siqoshwe sigcwele sonke udaka yalungesiswa ngoba umuntu usiqoshile yethu elandelayo sifanele sihlazwe futhi sikhushwe igama elithi ngcwelisa lichaza ukuthi kuhlanziwe kwase kubekwa eceleni kwenzelwa inkonzo kodwa ukubekwa eceleni ukuba kwenzelwe inkonzo akuchazi ukuthi usenkonzweni futhi ke uJesu wathi nikusitiwe uma nilamba futhi nomele ukulunga ngokuba niyakusuthiswa niyabo umoya ongcwele wafika kweligcwelisiwe elangempela eleqiniso ikholwa elingcwelisiwe lezibonakaliso nezimanga ziqala ukuzibonakalisa masinya nje uma leso sitsha sesilungile nomongcwele wangena kuso niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na ungeke wayethe amafutha kulelo bhodlela ngaphandle uma kukhona amafutha phakathi lapho akunandaba ukuthi lelo bhodlela lisenzeke kangakanani ungeke walethe ukukhuluma ngezilimi nokuphilisa kankulunkulu namandla uNkulunkulu entweni okungekho lutho kuyo ngongcwele wawufanele ulethwe ngaleyo nkathi bukani cishe eminyakeni engamashumi amane edlule ake sicabange emumva siyabuka macala onke ekisisani ngokusondela wawukhona umbusi omkhulu owaphumayo impi yomhlaba yokuqala oqala kuwo wonke umlando wezwe impi yomhlaba wayiqalela kuphi na wayongena khona ngqo eJalimani kwenzekani na ukuquka akekho owaziyo kuze kube yilolu suku ukuthi ihamba kanjani akekho owaziyo njani ukudamba kwempi yomhlaba yonke imiqingo ngiyifundile akukho noyedwa umuntu into kuphela abayaziyo wabakhona umthetho ophumayo ayiyekwe akekho owaziyo ukuthi ubani okunikezayo ngani onkulunkulu ngizongibiza ngomgimbiko ongcwele empeleni ngakho ngingahle ngeziswe okwemizwa yami bukani ngibonga kakhulu kanjani ngobongcwele ukuba lapha emsamo ukwembula aphelani bekisisani baphuma yonke imimoya ize ezweni izikhali zesimanje okukhuphisa nya yonke into empini yomhlaba kala khona manjalo yama izambulo esatiwo sesikhombisa zathi abona izingelosi ezine zetha nezikhali zazo zokucekela phansi futhi lapho wahamba indoda ephuma empumalanga inopha kankulunkulu ophilayo yathi bambani imimoya yomine ibambeni ngani na amajuda akabikho endaweni efaneleyo okwamanje utumo amajuda akabikho endaweni efaneleyo njengoba unkulunkulu ethembisa wabatshela ukuthi ayokuba kuphi emingaleya wathi uma nibona umthiwane ushuma amagadi awo yazini ukuthi isikhathi sesisondele futhi uma nibona amajuda ebuyela epalestini yazini ukuthi isikhathi sesiseduze lesi sizukulwane asikudlula kungakegcwaliseki konke lokhu kunimfowethu eminyakeni eyisikhombisa edlule kungokokuqala ukuba iflege lamajuda linge libhebhezele eminyakeni ezinkulungwane ezimbili phezu kwejerusalema yebo eminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu amen amajuda lalingekho lapho okwakufanele kube khona kodwa yathi bambani bambani ngani ngani bambani bekisisani babesengabezizwe nokho phakathi konyaka kawesi nonyaka wephentekoste wawusafanele ungene ngaphambi kokuba iphentekoste ingene onyakeni webandla selayojikeyo wawukhona umnyango ovulekileyo ubekwe phambi kwebandla umnyango ovulekileyo othandayo makeze aphuze ekuthonjeni wamanzi wokuphila ngesihle umnyango ovulekileyo obekiwe ohe wayesethi ikambeni ngani na ujesu wathi umuntu waphuma futhi wasebenza nomunye umuntu waphuma ngelinye ihora futhi wasebenza omunye umuntu waphuma futhi wasebenza nomuntu oyedwa waphuma ngehora leshumi nanye futhi lapho ema ngehora leshumi nanye ubanika bonke isabelo esifanayo ihora leshumi nanye bamangala ukuthi kungani wakwenzelani yena wathola ihora leshumi nanye wonke umuntu ongenayo na abakamartin luther abasebenza bahamba phansi kwesimiselo sesikhathi sikaluther wafela emseni abanye amamethodisti amemezayo afa phansi konyaka kawezi afela emseni mina komunye unyaka hhayi emumva lapho lapha umama wayekwamise kuhamba ngekalishi lezikhali futhi mina zihamba ngefoto engu-V8 ecishe impela ihanjiswe ngopropela komunye unyaka ingabheka emuva lapho kuwezi imethodist wonke labo ibaptist nepresbyterian bheka lapho kujesu kristu umqalisi nomphelisi wakhona bebhayibheli haleluya manje embhekisiseni wathi ibambeni kuze kuthi ini abantu behola leshumi nanye bakwazi ukungena ukubizwa kokugcina kwabezizwe mama wasebenza lapho obaba nabo basebenza lapha ugogo wasebenza emuva lapho lona ngunyaka wethu ihola leshumi nanye leyo biyomhlaba yama ngenyanga yeshumi nanye onyakeni osuku lweshumi nanye lwenyanga ihola leshumi nanye osukwini lomzuzu weshumi nanye ehoreni ukuze abantu behola leshumi nanye bakwazi ukungena ini bebukela ubhapathizo ofanayo kamoya ongcwele abakwenzayo emuva lapha ekuqaleni ukubuyisa amandla nokuvuka kwenkosi ujesu kristu isibonakaliso nesimanga esifanayo kuyini na izimpi izabalaza lapho izabalaza lapho Zabalaza lapho, zizama uku. Amabhomu, amachomu nakho konke kunye kuyakhiwa. Kodwa ngeke bakwenza. Abakwazi ukukwenza aze amaJuda lithole ukuvakashela kobhapathizo kwabangcwele. Ingelosi yathi ibambeni siye sibeke uphawu izinceku. Hayi mlobokazi, abezizwe babengakaze abe yinceku. Namadoda nanamadodakazi leyo yizinceku amajuda u-abrahama wayeyinceku kankulunkulu haleluya manje manje zithole izinkulungwane eziphindweka zinkulungwane zamajuda unkulunkulu wenza lukhuni inhliziyo kafaro ukuwaqhubela epalestini unkulunkulu wenza lukhuni inhliziyo kahitler inhliziyo kamussolini inhliziyo kastalin ukuba ngempoto ayongena epalestini engazi ukuthi wenzani esebenza ezandleni zikankulunkulu ngqo lawo ayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ayoba ngale yakho ukuthi wolunye lwalezi zinsuku ngomuka kukankulunkulu ongcwele umprofethi ogcotshiwe kankulunkulu uyowelela lapho enezibonakaliso nezimanga lawo majuda ayothi yilanga engikufunayo yebo mnumzane lonkulunkulu uyobabhatisa amajuda ayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane loshwitho liyofika unyaka bezizwe uyoqabuka ibhomu le-ethiopia liyoqhuba futhi lithathe izwe lebandla labezizwe liyoshwitho liye phezulu ubalibe lapho ebukhoneni bonkulunkulu ungabani laba abenyuka bephuma ekuhluphekeni okukhulu na bahlanza izingubo zabo ezinye egazini lewundu baphambi kwankulunkulu bengenasici amen upawulu esilo umfela ndawonye amabandla ukatolika ngoke kuboshwe ndawonye ungene emushumushwini emqali mlobakazi kamoya ongcwele nabantu namhlanje abahlala ukukhuluma ngezilimi abahlala ukukhuliswa ngokankulunkulu abahlala iprofethi abahlala izibonakaliso zikamoya noma ofanayo owawubuze lawo majuda emuva lapho ahlabalazi bongcwele emuva lapho futhi apha phansi bawashiye ebhomu kankulunkulu le-United States iboshelwe ukwahlulelwa ngokankulunkulu phansi kwamandla kabongcwele balahlangeqala futhi bahlangeka futhi baqotshwa futhi basibisa abagidinga abangcwele nakho konke kunye balihola selilapha lapho unkulunkulu ezothulula ukwahlulela kwakhe ngokukankulunkulu Amen. Silungiseleleni indawo ephephile kuphela ekhona namhlanje ikuKristu Jesu. UNkulunkulu anibusise. Uma ningekho phakathi, fikelelani nize ningene. Labo abakuKristu Jesu, uNkulunkulu uyakubaletha kanye naye ekufikeni kwesibili. Ngaphandle kophawu lukaNkulunkulu olunga umbhaphathizo kamoya ongcwele kumpela ndawonye ngokuhlubuka kuluphawu lwesilo. Lawo ngu isho kanje inkosi. Ngiyabona ukuthi ngichaza ukuthini? Kodwa labo bafundisi bezenkolo bazama ukufaka ubukhomanisi lapho bengaqondi ukuthi kusebenza phakathi kwabo ngqo. Wathi bayoba ngabaholi abayizimpumputhe bezimpumputhe. Wathi bayoba namehlo kodwa baboni. Wathi nina emasikweni enu ukhuluma imfundiso yabantu nenza imiyalo yabantu nenza imiyalo kaNkulunkulu ibe yize nolihlaya iKatolika ngokuhlela iKhathekizima lawo nabantu benu benyukela khona lapha kwenye inkomfa noma okuthize futhi banqume ukuthi bangakwemukela yini ukuphiliswa ngokukaNkulunkulu noma umbabhathizo kamoya nalezi zinto futhi bayawugxeka futhi bawale futhi niyalihleka iKatolika alinalungelo lokuhleka iKatolika isizathu uma wayeyisebekazi iBhayibheli lathi wena uyisifebe kumfela ndawonye ofanayo kumani phakathi kwalo bantu bami yahlukaniseni kusho uNkulunkulu futhi ngiyewonimukela nibe kimi kunjalo okungale ithabernakele likaBrenham singaphumi embimbini wethu na ngifuna ukwazi uma ninabantu abakhona konke lapha nilikholwa leli vangeli futhi lishumayeliwe futhi nilibonile izibonakaliso nezimanga futhi kwaqiniswa nayo yonke into iNkosi eyikhulumile ifezekile manje-ke yini ndaba konke lapha uma ngizwa ukuthi kukhona ukuxabana phakathi kwenu uma ngizwa ukuthi kukhona umbango na ngifuna nibhale ngokuphelele ukuthi yini ndaba ngani ukuthi kukhonani enhliziyweni yenu bese nikubeka kuleli pulpiti lomsamo kusasa ebusuku ngifuna ukubona ukuthi kungani leli bandla lingathathwa lempuke ngamandla kaNkulunkulu nombabhathizo kamoya ongcwele nezibonakaliso nezimanga yini ndaba na umelusi wenu uyawukholwa niyawukholwa ngakho yini engalungile lapha na khona okungalungile lena kufanele kube yindlu yezwe ephethe ilambu lokukhanyisela imikhumbi lena kufanele kube yindawo lapho amandla kaNkulunkulu nokukhala izinyembezi nokukhala nokufuna uNkulunkulu efanele ngabe edleka khona imini nobusuku kungani singenawo na ngiyathanda kodwa nina anithandi kwasho uJesu anithandanga uzani itheke kini ngiyazi uthi wathi ucebile wawungaswele lutho ekhuluma emabandleni wathi uthi ngicebile futhi kangeswele lutho sihlangane enkulu kunezinye kepha kawazi kepha ngolusizo umpofu kawubelwa obuphuthekile nikwabaze kepha kawukwazi uma umuntu ekulobobutayi futhi ebazi uyozisiza kepha uma uyileyo ndlela kepha ungakwazi nokristu wathi amabandla angalolu suku ayoba yileyo ndlela futhi angeke akwazi ngenza umuntu wakho kamoya mthandekayo wami mfowethu othandekayo ngenza umphefumulo wakho njengoba kwakunjalo ngomkhuleko bese uthi Nkosi Jesu ngihlole angithathe uthi lokubhalwe phansi kulowo busuku ngaphambi kokuba ngiyolala futhi ngithole ukuthi yini indaba ngami kade ngizisho iminyaka futhi angiziboni lezi zinto uJesu azisho ukuthi uyoba nami ngalezi zinto ziyoqhubeka angikuboni yini indaba Nkosi Jesu na thembeka ibaqotho yehle futhi ukhulume kimi njengobuso nobuso nomzalwane uzokwembula uzokutshela jabula umphefumulo wakho wehlukane bese uweneka lapho uthi Nkosi Jesu makubiza ukuthi ngilahlekelwe umndeni wami makubiza ukuthi ngilahlekelwe ukuphila kwami umakubiza ukuthi ngilahlekelwe umsebenzi wami umakubiza ukuthi ngilahlekelwe ubulunga bami umakubiza ukuthi ngilahlekelwe udumo lwami edolobheni ngizothatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi manje khumbulani uJesu wathi isango lincane nendlela incane futhi kepha bayingcosana abaya kuyifumana ngokuba indlela inkulu eyisa ekubhujisweni esinye futhi sigidi ngo-54 isango likhulu eliyisa ekubhujisweni futhi baningi lapho abangena khona kunjalo uyolahlekela ukuphila kwakhe ngenxa yami yakukufumana uthanda uyise unina udadewabo umfowabo kumbe noma yini angcono kunami akafanele ukubizwa ngowami uyobeka isandla sakhe egejeni bese eqala eyaphambili ngisho nokuphenduka abheke emuva akasifanele isikhathi mfowethu ngolunye lwalezi zinsuku intshumayelo yevangeli igcutshiwe kamoya ongcwele yokugcina izoshunyayelwa ngolunye lwalezi zinsuku isibhamu sokugcina sizodubula ngolunye lwalezi zinsuku iculo lokugcina lizoculwa ngolunye lwalezi zinsuku umkhuleko ugcina uzokhulekwa ngolunye lwalezi zinsuku iminyango yetabernakele izovalwa okugcina iBhayibheli lizovalwa epulpiti futhi nizoma ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuba nizilande ngalokho enikuzwile ngalo busuku kuyokwenzekani-ke kuyokwenzekani-ke laphi incwadi enkulu isivulwa kuyokwenzekani-ke Lapho kulobu busuku sekufika erekhodini kwakwenzekanike. Oh, njengoba iculo lithi kwakwenzekanike. Lapho incwadi enkulu isivulwa kwakwenzekanike. Lapho labo onqabe umsindisi namuhla bayotelwa ukuba banikeze isizathu kwakwenzekanike. Msebenzi wakho wama endleleni yakho. Abazali bakho wama endleleni yakho. Umngane wakho womfana wama endleleni yakho. Ibandla lakho lama endleleni. Nizokwenza njani ngakho na niyazi ukuthi uPaul kaNkulunkulu luyini niyazi ukuthi uPaul kaNkulunkulu luyini ekukini inkosi inibusise sisama eyakho baba wasezulwini makuthi umusa wakho nezibusiso kube phezu kwabantu vumela umoya wakho unyakaze futhi vumela umoya ongcwele wakho ushombele phansi phezu kwalaba bantu futhi ubaphe nkosi umbhaphathize kwamoya kwangathi wonke owesilisa nowesifazane umfana nentombazane phakathi lapha kwangathi bangathathwa bebuke kakhulu lo busuku umoya ongcwele kangokuthi bazothi uNkulunkulu thatha konke enginakho thatha yonke into engiyiyo kodwa mangikukho ze nkosi yami ngizobekeceleni yonke into ngizoyekela umina ngizoyekela ukuziqhenya ngizoyekela ibandla ngizoyekela yonke into akusikho ukuthi bazodingeka baphume ebandleni labo nkosi kodwa bazofanele baphume esimweni abaphila kuso o uNkulunkulu buyisela amamethodisti ebandleni lawo esemlilweni ukuba ashumayele ivangeli buyisela amabhaptisti emumva buyisela abakakhambele emumva buyisela amakatolika emumva kothi uNkulunkulu thumele othize ovela ethabernakele kaBranham lapha abuye ethabernakele lapha enothobile umoya ozithobile ozophuma futhi akhulume futhi athande futhi azame ukuthola abantu babenhliziyonye futhi ukuze umoya ongcwele ukwazi ukungena futhi usebenzise abantu thumela izibonakaliso nezimanga ezinkulu ngoba lonke ikholwa sithelela sonke isono o uNkulunkulu sibone izibonakaliso ziqhamuka sibona umkhiwane uhluma imikhumbo yawo uyazi ukuthi isikhathi sesiseduze bona leyo bhomu ilele ngaleya ezandleni sakhe impela umuntu wena owathi wanikwa ukuba abhubhise izwe oh uNkulunkulu singaqhubeka kanjani nokwenqaba na singakwenza kanjani na kanti siyalizwa ivangeli lakho elibusisiweyo lizwakala ngokucace bha ukucacile sizwa umoya ongcwele uhola bona umoya ongcwele unikeza izibonakaliso nezimanga uphilise abagulayo uvula amehlo ezimpumputhe uyisele ukuphila kwabafileyo izimanga ezinkulu nezibonakaliso ivangeli lishumayelwa abangafundile abantu abangazilutho lishumayelwa phansi kwamandla nesibonakaliso sikamoya ongcwele izibonakaliso nezimanga kulandela ibantu kuningi kangakanani okunye wena wathi uma benimazi uMose beniyakulwazi usuku lwami haleluya kunjalo namhlanje nkosi babona zonke izinhlobo zezibonakaliso zezimpi nezinkathazo nakho konke baphenyise emuva amakhasi ebhayibheli elidala elithandekayo bese bebona ukuthi sikuphi isigcobo sophawu lwamamayela sekupheleli konyaka oh uNkulunkulu hambisa umoya wakho phezu kwalaba bantu futhi lapho besuka lapha kulo busuku kwangathi umoya ondwele ungahamba nabo kuthi kusasa ebusuku nkosi uma sehlela kuleli altare elikhulu esilungiselela ukulinikeza sikhulekela ukuthi ama-altare azogcwala phama amakamelo omkhuleko azogcwala futhi kwangathi ngesonto ekuseni nkosi nangesonto ebusuku thina sibe sibhaphathiza lapha ngokwezwi likaNkulunkulu futhi kwangathi umoya ongcwele ungahlela phezu kwalawo manzi futhi enza lezo zibonakaliso nezimanga ezinkulu zibe khona baba busisa umelusi wethu othandekayo lapha busisa amalunga usayizihambi esangweni lakithi kwangathi singaya ekhaya kulo busuku futhi sizinda ngalezi zinto enhliziyweni yethu siphenduke sibuye kusasa ebusuku sithokoze siletha izinyanda sicela egameni likaJesu Kristu amen inkosi uJesu Kristu nibusise ngamunye wenu phawula nani nibuye kusasa ebusuku ningilisa isicelo senu nalokho enikufunayo uthi nisibeke epulpiti kwangathi uNkulunkulu anganigcoba njalo abe nani amen uNkulunkulu anibusise.